하고 배라 고려고 배라 고려고 배라
ngoba sikhothamisa amakhanda ethu manje senzela izwi lomkhuleko angazi ukuthi ngabe bangaki lapha abangathanda ukukhunjulwa ukuba nje uphakamise isandla sakho futhi wazise isicelo sakho na kulungile sikhuleke
our heavenly father
Baba wethu wasezulwini siyakubonga ngale inhlanhla enkulu esinayo yokubuthana ndawonye futhi ngaphambi kokufika kwenkosi futhi siyakhuleka baba ukuthi lokhu nje kuze kuba sikho kubuthana nje ndawonye okujwayelekile kodwa kuzoba ngokubuthanela kuwe ezibuphweni zothando lwakho nenhlanganyelo Sikulekela ukuthi uzosindisa wonke umuntu oza emhlanganweni gcwalisa labo ngomoya ongcwele akade bawulangazelela baba philisa wonke umuntu ogulayo nohluphekile kwangathi singahlala ngenhlonipho yokuzithoba futhi sithule silindele kuwe futhi silindele ukufika kwempendulo esikade siyikhulekele busisa lomelusi umfowethu uVic nomfowethu uPhoze nabo bonke abanye abefundisi bonke ababangani bethu manje sizinikela thina uqobo nalesi sakhiwo kuwe egameni lenkosi uJesu ukuthi ngenkathi sisabuthene lapha uzosisebenzisela inkazimulo yakho Amen. Amen. Ningahlala phansi. Kuyinhlanhla enkulu kuba lapha kade ngalinde esikhathi enye yezinto ezisemqoka ze njengoba ngishilo kumelusi kulokhu kusa uhambo lwami oluya endaweni engcwele belungu kuhlangana nomfowethu uVic ngokuba nalesi sikhathi sihlanganyelo naye nani bantu. Ngithole ukuya eNew York kaninginingi kakhulu ubukeka sengathi ngakhe eTucson eArizona neyazi futhi njalo ngikhonzisa phandle entshonalanga lapho futhi silungiselela ukuya phesheya kwezilwandle manje emasinya okolunye cishe impela uhambo lomhlaba jikelele futhi ngakho ukwazi ukuthi ngifanele ukufika eNew York ngaphambi kokuwela impela ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla enkulu nesibusiso esivela kuNkulunkulu ukuba ngibe lapha nani manje angizi njengoba benazi ngaphambili ukumela noma yilipi bandle lithize noma yilipi ihlelo lithize noma isiphi isivumo kholo ngithanda inkosi nje nomunye wenu ngakho silapha nje ukuba simkhonze futhi manje futhi izimkhonza njenge wena uthi awu njengoba ukhuluma ngithi mfowethu uBenhams futhi kukhonza inkosi awu njengoba nikholwa emuva futhi ndawonye sikhonze inkosi sobabili ndawonye kwenza ubunye Niyazi ngangivame ukusebenza njengosogesi futhi ngithola ukuthi ngoba le ntambo inenqwaba yokuhamba kukagesi kodwa ayisebenzi yize ichunywe emhlabathini ngakho uma isichunywe emhlabathini konake uthola imiphumela ukuhamba kukagesi ngakho sisi fanele zibe nezingxenye zombili zentambo ukuwenza usebenze kahle futhi uma bekungahle njalo njalo kube khona isikhulumo esiyisimangaliso kanje kepha nokho engekho ozolikholwa belingeke lasebenza kodwa Uma ekhona umuntu ukuba likhona kodwa ke liba ngilisebenza ngempela futhi siyabonga mfowethu lokho kuhle ngiyakuthanda lokho siyakholwa yiloko sikukhonela lapha futhi ngikholwa ngempela ukuthi sibhekene nje nesinye isehlakalo esikhulu ngingithemba ukuthi ngokufika kwenkosi kuba siyazi into ethize izogeda izwe liphansi kokukhulu kakhulu kushaqeka futhi kukhona kungalungile wonke umuntu uyakwazi lokho futhi ngikholwa ukuthi sibhekene nenye into enkulu futhi ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi ngokufika kwesibili kwenkosi uJesu futhi ngithemba ukuthi uzothula umoya wakhe phezu wethu futhi uzokwembula ngithi izinto ezifanele sizenze ukuba sibe ngabalungele ukufika kwakhe manje ngiyaqonda ukuza lapha nomfowethu uVic laba bazalwane ngomsebenzi omkhulu ngoba bekunamadoda amakhulu amaningi phakathi lapha izikhulumo ezinkulu ezinogazi Ngangizwa umfowethu William Booth Clipon ngesinye isikhathi ekhuluma ngokuba nomhlangano omude ne-Rock Church ngabe ngikusho kahle lokho na yi-Rock Church futhi ngilibiza ngebandla letshe ngaso sonke isikhathi ngakho kuyikho konke engi futhi ngakho namaningi amanye amadoda amakhulu eke yaba lapha ivakashile futhi bengikulangazelele ukuba kanye nebandla qobo lwami nokuhlangana namadoda noma ngingene kulipiti lapho abantu elalele khona amadoda njengalawo nomelusi wenu umfowethu Phoze udokotela Liveli nabaningi balabo abanye abefundisi abakhulu kuthi nje kungenza ngizizwe ngithi ukuba mncane kodwa ngilapho kwenza ingxenye yami kulokhu mhlawumbe umunwe uzizwa uthe ukuba mncane enkondweni kodwa nokho ufanele uhlale ngumunwe niyabo sifanele sibe nawo ngakho manje indimba encane nje ejwelekile ukuze singeze ukuhlala isikhathi eside kakhulu indimba encane ngivame ukuyethula emhlanganweni futhi njalo ngizame ukuzungeza indawo ndawo ngokwehlukile besizoba nomuqo omkhuleko kulobu busuku wokukhulekela abagulayo emgqeni womkhuleko nendodana yami engihlangane nabathandiweyo abanye babantu bebandle letshe kulokhu kuza i-Rock Church ngiyaxolisa mfuthi Phoze ungitshele ukuthi lokho bekungenxa yokuthi bengivele entshonalanga isizathu ngilibiza ngetshe phandle lapho balibiza ngetshe lapha balibiza ngedwala ngakho ngihlangana nalaba ubantu abakahle futhi ba yonke into sibeke ngokuhlelekile ngathi manje ngizowela futhi banginika isixhobo samakhadi omkhululeko ngathi thathani lawo bese nithi indodana yami ayiwanikezele ukuze sikwazi ukukhulekela ngabagulayo awu ibingazi ukuthi besizokwenza ngaleyo ndlela ngakho yona nabanye abazalwane bese bephumile futhi sebehambile futhi abangenanga ngesikhathi ukunikezela ngalawo makhadi kodwa ngithemba ukuthi sebevele bamemezele ngenye indlela ukuthi bazowanikezela kusasa nokho kungukuthi ukuthi bazowanikezela kanjani kusasa kodwa ngase ngicabanga ke kulobu busuku ngokwethulwa kuncane kwalokho esifuna ukukhuluma ngakho manje abantu abaningi bekhuluma ngokuphilisa kukaNkulunkulu noma yiyiphi enye indaba ebhayibhelini into yokuqala esitholayo isithiyo esikhulu kunazo zonke singukuthi abantu bazama ukukwakhela phakathi kwasemuva le nkathini edlule noma le ngale nkathini ezayo noma kuphakeme kakhulu ngakokuthi akukho muntu ongafinyelela kukho manje lokho nje ngudevelo owenza lokho ngoba ibhayibheli lathi nguyena ezolo namuhla naphakade uhlala njalo enguNkulunkulu futhi nje mkhulu nje nabantu bakhe nxa ethola amakholwa namhlanje njengoba wayelokhu enjalo njalo futhi ngikholwa ukuthi izwi leli bhayibheli ukuthi liyizwi likaNkulunkulu futhi nje alingaphezulu futhi alingaphansi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu angeze izinto angazilobanga ebhayibhelini ngoba unguNkulunkulu kodwa inqobo nje uma ngazi ukuthi engimbone kwenza ulobile phakathi lapho ukuthi yokwenza kodwa-ke ngiyazi ukuthi ngiqinisile leyo ndlela futhi ngakho yebo ukugcina kangako lokho kuzongenela ngoba ngiyabona phakathi lapho ukuthi yalinyazwa ngeziphambeko zami yachotshozwa ngobubi bami isijeziso sokuthula kwami siphezu kwayo ngemivimbo yayo ngiphilisiwe mina ngakho lokho kungiqedela uhambo futhi wakwethembisa ukuthi wayezosivusa ngomuhla kuphela ngakho sibhekele leso sikhathi ukuba sifike abaningi abangcwele abangamagugu balindele kusobala lelo hora manje lokhu uNkulunkulu uzofanele ehlulele abanjwe izwe sikholwa ukuthi kuzofika usuku ukuthi labo uNkulunkulu ezokwehlulela khona izwe ngoJesu Kristu manje kuzofanele kube khona umgomo othize ndawo azokwehlulela ngawo awu ngoba abantu abaningi kakhulu namhlanje bebengathi awu yini ngisho nabantu bathi bangukristu futhi ngikukristu futhi ngingokakristu futhi leli hlelo lingelikakristu noma leli hlelo bekungathi ukudida kancanyana ukuba ubungekho umgomothize manje uma ngiyobuza abantu abangamakatolika endlini lapho kulobu busuku ngabe wena ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyolehlulela ngani izwe na bebezothi awu umgomo webandla elikatolika ngingahle ngibuze mhlawumbe ngelinye ihlelo elithize ngani belizothi ngani umgomo webandla lethu bangahle bangakuvumi ngongo kodwa izenzo zethu ziyafakazisa ukuthi yilokho esikucabangayo kodwa manje-ke yiliphi ibandla ebelingaba ngeliqinisile nani yabo besingeke sazi ukuthi siyephi futhi manje-ke akungalo noma yiliphi iqembu noma yiliphi ibandla noma yiliphi ihlelo kuzoba ngezwi lakhe niyabo yilowo mgomo niyabo Ngokuba wayishilo kwesokuqala uJohane, uJohane ngwele sahluko sokuqala, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba inyama waka phakathi kwethu, nguyena izolo namuhla naphakade. Ngakho le nto eyodwa angehlulile yizwe ngayo ukuthi sonke sizofanele siphendule kuyo le ncwadi, futhi ngakho ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzovula le ncwadi kuleli viki ithi emila yezweni yobuvangeli nasezihumushweni azokunikeza uqobo lwakhe zezwi lakhe indlela nje elilotshwe ngayo nje bese ezihumushela lona bese kuthi-ke azikhombise yena uqobo ephila lapha nathi ukuku ukwenza lokho. Manje ziningi izinto esingazisho namadoda angasho noma yini, ngiqagele afisa ukuyisho kodwa kuNkulunkulu ukuyisho lokho kuyenze ibe ngeqinisileyo. Bese kuthi-ke uma uNkulunkulu eyisho bese ebuya-ke futhi afakazise ukuthi wayisho, kona-ke akukho mbuzo lapho, yonke ilungile. Manje ake sithi uma nifuna ukuthi ukulandela lezi zindikimba zangokombhalo, ngiyabona ngikholwa ukuthi bathatha itephu ngapha, futhi ngiyakholwa manje singakafundi kuzoba khona futhi ngizokhuluma ngesonto, kunjalo futhi Vikna ngesentekuseni noma ngesonto sonto ebusuku na busuku iviki lonke, futhi azikho izinkonzo zasemini, azikho izinkonzo zasemini, kulungile. Manje sizobeke sesibangake abangathanda ukuba nenkonzo yokuphiliswa kukhuleke abagulayo na, ake sibone izandla zenu kwenyukele njalo. Ohe, kuseningini ngokukhulu, ngiqagele okwamakhulu angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye nokwamakhulu angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye. Lokho kuthi akube awu lokho kuhle, kodwa simanje ukuphilisa ngokukaNkulunkulu akusiyo wonke umlayezo uJesu wayebeka. Ngicabanga ukuthi basho cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili enkonzo yakhe yayisekuphiliseni ngokukaNkulunkulu. Kodwa njengoba umfowethu uBosworth ongasekho, abaningi benu babemazi umfowethu uFF Bosworth enokumesaba uNkulunkulu, indoda enobungcwele, wayevamise ukusho ukuthi ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kufana nesicupho nje ehukwini, uyikhombisi neze inhlanzi ihuku, uyikhombisa isicupho futhi futhi ngakho ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kungokuncane, futhi osoze walinganisa okukhulu kokuncane kodwa kuholela kokukhulu. Ngakho siyakubona lokhu, lebhayibheli liqinisile lonke izwi, futhi ngiyezwa ukuthi singalengisa umphefumulo wethu phezu kwayini noma yiliphi izwi lebhayibheli, liyizwi likaNkulunkulu, futhi ngingahle ngingabi nakho kukholwa kwenele ukukwenza konke kusebenze, kodwa ngempela ngiyakholwa ukuthi kungenziwa uma sinokukholwa kwenele kukukholwa. Yebo, uma bebengakukholwa. Manje incwadi kaJohane ngcwele 12:20, abaningi benu obesemihlanganweni ngaphambili, lena kuzoba yindikimba ejwayeleke impela, ngoba ngiyisebenzisa njengendikimba yokuvula ukwethula lokho engifuna ukukusho iviki lonke, nesifuna ukuxoxa ngakho. Bese-ke kuba ngamaHebheru 13:9, kuJohane ngcwele 12:20, kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka emkhosini ukuba bakhonze, lawo-ke aya kuFiliphu waseBethesda laseGalile, futhi acela kuye athi, "Mnumzane, sithanda ukubona uJesu." Futhi ngifuna ukuthatha amagama amahlanu nje kulokho, "Mnumzane, sithanda ukubona uJesu." Bese-ke kuba kumaHebheru 13:8, nguyena izolo namuhla naphakade. Manje umenguyena, futhi izinhliziyo zethu kulobu busuku ngiqinisekile ukuthi ngikhuluma kwezimbalwa impela kulo mhlangano, ukuthi izinhliziyo zethu zilambele impela nje ukubona uJesu Kristu njengoba lawo maGreki ayenjalo. Akekho ongake awomuzwe ongethande ukumbona ngokuyisifiso senhliziyo yami ukwazi ubuqiniso. Futhi kuba nesehlakalo esibanzi ukuthi ukukhokhela kancane ngokusilela kwemfundo yami ngokuba nokusebenzisana nezinye izinkolo njengobhuda nje nokaMohammed nezinhlobo ezihlukene zezinkolo. Ngizibone ngokujikeleza, ngijikeleza umhlaba njengoba ngihambile, futhi ngazibuka futhi ngazihlola, kodwa yinye kuphela iqiniso engikholwa ukuthi iqinisile, okungukuthi yile ubuKristu. Yabo futhi manje ke yiyona kuphela engafakazisa ukuthi umqambi walenkolo akafile. Manje ngibaphathi abanehashe lihlezi noma elimiyo njalo ethuneni likaMohammed futhi bakholwa ukuthi ngolunye usuku uyovuka beze gibele yizwe ehle kunqubeni futhi kodwa ufile. Sekungamakhulu amaningane eminyaka afa ubuda wafa cishe eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nantathu eyadlula wayeyisazi sokudabuka kwezinto eJapan, eShayina. Kodwa manje inkolo yethu kaKristu wafa wadingeka afe ukuze asisindise kodwa sikhombisa ithuni elingenalutho futhi manje ukuphila kwakhe wabonisa kithi kufakazisa ukuthi akafile nebone nezithembiso zakhe. Manje kusobala uma ubungasho lokho esizweni sakwamanye amazwe phakathi kwabakaMohammed bebeyothi ya ubonise ukuphila kwakhe kithi kodwa bazange enze isithembiso yabo lezi zithembiso kodwa wathi uJesu wakho wenze lezi zithembiso manje silindele ukubona nina bafundisi nenza lokho athi wakwethembisa yabo kuyilokho ke ukulinda futhi lapho babamba khona wethu wethu Billy Graham lo mfundisi kaMohammed awu ngokuthi wathi uma lo bethe nje abangaka nami ngizoletha abangaka futhi ngizokwenza kakhulu ngabo njengoba nawe uzokwenza. Awu leyo kwakuyinselelo impela kodwa uyobonzela inselelo lokho umuntu ongalungile ngolunye usuku bese kuthi ke niyabo kuyoba njalo. Manje bengingakholwa ukuthi unguyena izolo namuhla laphakade.
Now according to the scriptures
manje ngokwemibhalo zifanele ukuba yizincwadi ezilotshiwe zakhe. IBhayibheli lathi yizincwadi ezilotshiwe. Futhi uma kulobu busuku besingalamba futhi kumele kubone inkosi uJesu Kristu, thina njengabakholwa ngamaKristu sifanele sibonise ukuphila kwakhe kakhulu impela kuze kube ngowakhe omele konke. Sifanele sibe yilokho. Wonke umKristu ufanele abe ngomele futhi abonise ukuphila kukaJesu Kristu. Niyakukholwa lokho na futhi ngikholwa ukuthi wonke umKristu ufanele ngabe ubonise ukuphila kukaKristu wathi ukuthi wena ngicwele ishumane ishumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Manje ke siyazi ukuthi lokho kuqinisile ukuthi singabamele futhi uma sizisho ukuthi uKristu uphila kithi futhi uma uKristu uphila kithi kona ke sifanele senze njengoba uKristu enza sifanele sibonise ukuphila kwakhe. Ukuba ke bekithe kulobu busuku ukuthi ukuphila kukaShakes ukuba ke bengithe uShakespeare wayephila kimi noma uthe Shakespeare wayephila kuwe na kulungile ubuyobhala izinkondlo uShakespeare azibhala ngoba uShakespeare uphila kuwe. Uma ke buthe uBeethoven wayephila kuwe na buyoba ngumkambe omkhulu uBeethoven ayenguye ngoba uBeethoven uphila kuwe awukho ngezingawe. Manje usungu uBeethoven noma nguShakespeare. Manje ke uma uKristu ehlala kuwe nakho lapho khona uyabo ukuphila kukaKristu uyakuphila yabo kuyileyo ndlela nje uma ehlala kuwe kodwa ungeke wahlala phakathi lapho naye uzofanele ahlale kuwe lokho kuhlala kuba njalo alo uthatha indawo yakho futhi izifanele ukumela ngandlela zonke. Manje sithela ukuthi ibange lokuqala lamela njengezincwadi ezilotshiwe ukuphila kwakhe ngokuphila ngalabo bantu. Ngingeke ngakhathanisa ibandla lethu namhlanje nje njengoba kulikhuni nje ukusho lokhu kakhulu nje njengoba ngithanda abantu lokho nifanele nibaqothe futhi nikhulume iqiniso. Ngeke ngasho ukuthi siyabona emabandleni namhlanje ebonisa uKristu ngendlela labo bantu abenza ngayo bona babazi ukuthi babekade benoJesu. Hola ongcwele, khabo ngikhona ukuthi usezenzweni isahluko sesine ukuthi siyathola ukuthi labo badobi uPetro noJohane ukuthi bephilise indoda esangweni elihle ukuthi wayekwazi ukuphendula noma yimuphi umbuzo ababa iSanhedrin yabuza ngabo yababuza lokho bona nokungazi kwabo ukuthi bengafundile bakubone lokho babengena mfundo futhi babengesiba befundisa baqeqeshiwe babengabadobi kodwa bababona ukuthi babekade benoJesu yabo ngenxa yokuthi babenza ngendlela efanayo ayenza kubo. Ungaphila nje nomuntu mumbe isikhathi eside kakhulu futhi ubenga kubo uze uthathe izindlela zabo futhi kuhle kithi ukuba singagijimi sithazuke futhi sihlale neze kodwa sihlale noJesu size sikwazi ukubonisa ukuphila kwakhe kuboniswe empilweni yethu. Futhi ilondlela labo bafunda babeyiyo bona babazi ukuthi babekade benga ku Jesu ngoba babekhuluma njengaye benza njengaye futhi baphilisa njengaye futhi zonke izimpendulo zazinjengaye babephefumulelwe njengaye futhi babazi ukuthi wayiphila kubo yilokho esifanele sibe yiko ngaso sonke isikhathi njengamakholwa bona benza njengaye ngoba uma uzimatanisa nomunye isikhathi eside kakhulu siyajola ebhayibhelini ngale encwadini yamakhosi ukuthi kwakukhona indoda egama lingu Jehoshafati indoda elungileyo futhi kwakukhona indoda ka-Ahabi uJehoramu futhi wayethatha imikhuba kayize waseke kuba yinkosi yase-Edomi baseke bememezele impi yabakwaMowabi bakwenza phezu kuka-Israyeli ngaleso sikhathi noJehoramu iyinkosi emva kukayise ngani wabiza uJehoshafati noJehoshafati indoda elungileyo wayengafanele neze ukuzixhumanisa nalo muntu ongalungile kodwa izikhathi eziningi amakristu ayakwenza lokho engacabangi nje futhi ngakho bathatha inkombandlela yezinsuku eziyisikhombisa base beyongena ehlane futhi kutholakala ukuthi babephelelwe amanzi nomunye wabo wamemeza maye ngoba uNkulunkulu ukhiphele lamakhosi lapha ukuba wabulale kodwa uJehoshafati eyindoda elungileyo ngesikhathi sekathazo wakhumbula ukuthi uNkulunkulu wayesaphila yabo kungakhathaleki nge nakuba sibuyele eceleni sasesenza okungalungile nokho uNkulunkulu salokho enathi uNkulunkulu salokho efana uJehoshafati ekhumbula lokhu wakhala ngekho yini umprofeti wenkosi ndawo esifanele zimbuze na nenye yezinceku zenkosi yakwa-Israyeli yasho muva yebo nangu Elisha wathela amanzi ezandleni zika-Eliya futhi uJehoshafati wathi yizwi lenkosi linaye ngani nabo kani inhlangano yakhe yabo yena babazi ukuthi le ndoda yayikade izihlanganise nomprofethi wangokoqobo futhi bazi ukuthi kwakukade kuyilolo hlobo lwabahambisanayo futhi kalani kulolo hlobo lokuhambisana wadingeka ahambe impilo eqonde impela futhi wayengasho lutho ngoba wayekade ekhulise phansi kokufundisa kwalo mprofethi omkhulu u-Elija oh bekungaba njani namhlanje ukuba ibandla kuphela belingahlala noKristu phansi kokufundisa kukamoya ongcwele ungalishiyi neze lelozwi ngenxa yezivumokholo noma lutho lukholweni nje ngendlela elilotshwe ngayo namadoda ndawo zonke abezokwazi ukuthi ubunoJesu futhi ubeyokwazi kanjalo-ke kodwa namhlanje kubi kakhulu sithi ukuba uga isifundiso sikhule sibeqeshekile noma ukuthize lowoke sicabanga ukuthi sithola uKristu kuye siya ezikoleni sithumela abafana bethu futhi basuke baye esikoleni baye emakholeji ukuthi kulungile kodwa siyathola bafunda ukuthi zikhulunywa kanjani izinkulumo ezingubuqaphuqaphu futhi benza izinkulumo ezinkulu futhi bangamadada kahle akungabazeki lezinkulungwane zabo futhi bayazi ukuthi luwezwa kanjani uhlelo bayazi ukuthi kumiwa kanjani emsamo bayazi ukuthi wewe thula kanjani uKristu kubantu kodwa utshela ukuthi kuningi kakhulu kwalokho inqwaba yakho kuningi kakhulu kwakho yileyo ndoda nje ingesiyo ngcamashiyo omele uKristu kodwa umfundisi wemfundo ephakeme yabo uyazi uqaqeshelwe ukunikeza isifundo ungamcela nikeze inkulumo empeleni ebingaba ngeshaqisa abantu ebuqaphuqaphwini bakhe benkulumo nokuthi ubengazibamba kanjani nokuthi ubengababamba kanjani abantu bashaqeke futhi kodwa siyathola wakufunda lokho ekholiji ndawo lapho ababemqaqesha khona ukuthi akwenze kanjani kwakwehluke kanjani kuphawulo ongcwele ngathi ethi angifiki neze kini ngobungcweti bokukhuluma noma ukuhlakanipha kwezo kodwa ngamandla kamangcwele ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha komuntu nosiko mpilo lakhe kepha ngamandla kamangcwele yebo sinelinye iqembu esithi ukuthi abantu abaningi ababuka kulo ngumfo esimbiza ngomfo olungileyo usukuma emsamo uyingcwedi yamahlaya kahle angasho amahlaya ambalwa bese ethola bonke abantu bahleke nabantu bayominyana baphume ndawo zonke ukuzwa lawo mahlaya futhi mhlawumbe awasiwa amahlaya mabi amahlaya nje akhulunywa emsamo kodwa angicabangi ukuthi lokho kulungile manje ngingi lena kusiyo indawo yokwenza amahlaya lena indawo yobujule kunabo bonke yobuqotho leyo indaba ngebandla namhlanje siyatetha kulobo buqotho obujulile sifanele sibe phansi ngqo ekugcineni siqotho ngalokhu niyabo bese kuthi ke uNkulunkulu uyabuthanda ubuqotho futhi asitholi ukuba qotho ngokwenele ngabo kodwa siyathola lo muntu angahlekisa wonke umuntu futhi eqhubeka futhi sithi ukufuna lo muntu kodwa gimi ubizwa ngokuthi gimi mhlawumbe umbungazi noma mhlawumbe kalula nje umhlekiso sekulpiti lokho kuphela niyabo ukusukuma lapho futhi wothi ehlekisa abantu nje kanti bebefanele ekufikeni kwenkosi ekujuleni kobuqotho bebhekisisa wonke umnyakazo wokubonakala kwakhe ngoba asazi ukuthi sikhathi sini nje angahle abonakale ngazo ngakho azibadingi abafundisi bemfundo ephakeme azibadingi ababungazi kanjalo njalo manje ke kukhona ezinye izigaba zabantu esibheke uNkulunkulu uma babebheke yena ekugqokeni komuntu abantu abaningi babona indoda yize ehle ngomgwaqo inokunye okukhulu ivale olunye uhlobo lwesigqoko sezenkolo nezingubo zokugqoka zezenkolo zilenge futhi bona bacabanga ukuthi lokho kungukukholwa impela lokho ngokufana noKristu futhi angicabangi kanjalo uma lokho bekungaba njalo khona-ke uKristu wayengagqoki njalo ngakho akukho ekugqokeni umbusa kaNkulunkulu awukho ekudleni nasekugqokeni kodwa ngokubekezela kumoya ongcwele babheka abantu abaningi babo babheka abantu babheka uKristu njalo phakathi kwezihlobo zabo wena uthi umama wami ubeyilunga elithize lebandla elithize iminyaka eminingi kakhulu noma ubaba wami uyenyuka futhi babheka uKristu phakathi kwabantu bakubo kanjalo umndeni wakithi wangikuyisela ukuba ngibe ngokuthi nokuthi kodwa simbone uKristu niyabo asiliboni niyazi uMaria noJosefa benza lelo phutha ngesinye isikhathi babengabantu abalungileyo kodwa benyukela eJerusalema ukuya emkhosini futhi endleleni yabo sebebuya balahlekelwa uJesu phakathi kwabo futhi ngakho bamfuna phakathi kwabantu bakubo kodwa akatholakalanga ngicabanga ukuthi lokho kuyiyo yonke inqwaba enkulu namhlanje futhi bahamba bezama ukuthola labo ayekhona benazi yini ukuthi bamtholaphi na khona lapho abamshiya khona kunjalo awu yilapho esizomthola khona yilapho ibandla lizomthola khona angeke simthole ezifundweni angeke simthole kubabungazi angeke simthole ngendlela esigqoka ngayo noma ihlelo elingelethu sizobuyela muvo sukwini lepentekoste lapho afika khona ebandleni futhi lapho yilapho esiyomthola khona ngoba yilapho ibandla lasekuqaleni lamshiya khona nasemkhandlwini wasenayisiya futhi yilapho ashiywe khona zelokhu kwasukela lapho ngakho ngokuthi sifanele sibuyele kuleso sikhathi ukuba simthole kumele muva lapho esamshiya khona kuya lapho singathela khona izwi lakhe futhi hhayi ukwenezela utho kulo ukususa utho kulo likholwe nje indlela elingayo lokho yindlela elilethwe ngayo ilokho eliyikho uNkulunkulu ulibhekisisile ukuligcina ngale ndlela futhi yilowo mgomo esiyokwehlulelwa ngawo manje lamagreka ayengabhekile umfundisi wemfundo ephakeme uJesu Kristu ayengabhekile abahlekisi basepulpiti njengoba ngishilo emizuzwaneni embalwa edlule awabhekile lokho awabhekile ababungazi ayefuna ukubona yena umuntu uJesu Kristu ayelangazelela ukubona yena ngoba ayezwile ngaye nokukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa yizwi futhi uyizwi niyabo uyizwi niyabo futhi ayefuna ukubona uJesu manje azange asho ukuthi ayefuna ukumuzwa ayesevele ezwile ayefuna ukubona lowo kwakungesiwo umbuzo sithanda ukuzwa uJesu banumzane sithanda thina ayefuna noma ukuzwa uJesu ayefuna ukubona uJesu leyo kwakuyinhloso yawo yokubuza kwakungukumbona hayi ukuba naye ichazwa namhlanje ngemilayezo emikhulu yokuhlakanipha singakuchaza uze ubone isithombe kodwa lokho kusikho esikubhekile kulobu busuku si azibhekile ezihambisa imishini zibheke amandla okuhambisa akho yilokho ngakho abaningi niyabo lokho ngokuthi sinezihambisa imishini zezinkolo zebhayibheli ezenziwe kakhulu zabhodlela kubukeka njengesikhulu kakhulu esinamashumi ayisithupha noma izinqola zesitimela ezingaba shumi abathathu nanhlalo zehlezi lapho emzileni kodwa uma ungena sitimu kuso kona ke uthatha amandla okuhambisa ukwenza ngezihambisa ibushini uthi esikudingayo manje ukubona lokho yilokhu esikufundisiwe yonke le minyaka iqiniso noma qhana chaziwe kwaphindwa emakholeji ehlukene namabandla nokulinda okunye size sibheke ukubona ukuthi ubani lo muntu manje wena uthi Voti Branham ngakwenza kanjani na awu uqaphelile eze encekwini kaKristu eyayikade eqeqeshelwe ukwazi ukuthi yenzeni hayi nje ukuthi hlalani phansi shonini lindani manje hlalani phansi lapho ngizokuchaza qhabo yawaletha ngokuye ngoba yilokho ayefuna ukukubona bona athi sithanda ukubona uJesu hayi sithanda usichazele khona futhi usitshele ukuthi kumayelana nani lowo kwakungesiwo umbuzo kodwa ayefuna ukubona uJesu futhi wona uNkulunkulu wayenothize emi lapho uFilipu owayengawathatha futhi awakhombisa umuntu uJesu Kristu manje lokho sifuna ukukubona sifuna ukubona umuntu wena uthi awu futhi Branham sizombona uma efika yebo kodwa wethembisa ukuthi yena kumuntu kaMoya Ongcwele uyofika ngezinsuku zokugcina futhi uyoba nathi abe ngisho ngithi uze kube sekupheleni kwezwe nezinto azenza siyozenza futhi washo kumaHebheru 13 isishiya galombili njengoba ngikucaphunile lokho nguyena izolo namuhla naphakade manje kuye bakhona indlela yodwa kuphela ukwazi ukuthi uyini namhlanje sitshela ukuthi asikwazanga ukumthola kubafundisi befunde phakeme kahle ngoba sithola abantu abangasukuma futhi bachaze izwi ngendlela enjalo nje ngokuphefumula kodwa uma sikuthola kuze lokhu kuyisifundo nje yabo isifundo nje yizihambisa imshini futhi sithola ubungazi ongahamba dabule kuyo yonke iminyakazo nokuyini okunye kodwa kuza lokhu kungesikho thina akusikho lokho esikubhekile sithola uhlobo lezinkolo befake izingubo ezinde nokunye nokunye lokho kuse lokhu kungesikho esikubhekile yabo qhabo sibheke umuntu uJesu Kristu yabo umuntu uJesu Kristu manje uma iBhayibheli lathi unguyena izinto namuhla naphakade kona ke ufanele abe yilokho noma iBhayibheli lasho into eyiphutha manje ke ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyohlulela izwe nangani noma yini eyiphutha kona ke sikuphi futhi na yabo sonke siphandle siphithiphithini futhi ngoba kukhona yonke into lelibandla lithi sinako nokunye nokunye kodwa uma unako uyokukhombisa kunjalo yabo umuntu uKristu Jesu The only true way to find manje indlela kuphela iqiniso yokuthola ukuthi uyini ukuthola ukuthi wayeyini niyabo ngoba ungongakuculekiyo uNkulunkulu akasoza guquka akangaza guquka Nguyena izilo namuhla naphakade ufanele ahlale efane njalo izwi lakhe lifanele lihlale lifana amacebo akhe afanele afane njalo manje sizame yonke into ezweni ukuphumelela sasuka emacebweni akhe kodwa kuze lokhu kuhlezi kunjalo uyiyona ndlela kuphela amadoda ayizame ukwenza indlela ukufundisa amadoda ukuba ahlanganyele kwehluleka sizame ukuwahlela ukuba ahlanganyele kwehluleka uNkulunkulu unendawo yonke ehlangana khona namadoda lokho kuphansi kwekazi futhi ngaphandle kwalokho akukho kwehluleka kunjani ninakho nifanele nibe nakho phansi kwegazi manje uma umpriste ekatolika iJuda lebandla lomthetho nomnaziri leprickly moriness lepentecostal bengama phandle lapha emahlelweni abo futhi baqobisane usuku lonke kunukunqu futhi bazisho ukuthi ngamunye mkhulu kanjani kunomunye kanjalo njalo kodwa ake bonke beze ngaphansi kwalelo gazi futhi bagoqe ngaphansi kwesiphambano bagacane futhi bangabafowethu ngoba banezinto abahlangana kuzo futhi yile yonke iyoda lonke ikholo elizelwe ngobusho linakho ngokuhlangana kukho igazi likaJesu Kristu elibahlanzayo indatshana lapha kungekudala yomndeni umndeni omncane othandekayo wawuhlakazeka indoda nomkayo base befike ekungavumelaneni futhi babezoba nesahlukaniso nommeli wabatshela wathi manje uma ningafuni zinkantolo ukuba-ke zithi ukuthatha yonke into elinayo nifanele nehlele lapho futhi phakathi kwe wenu futhi nabelane impango evele emndenini wenu umshado wenu ngakho bethele ekhaya base behlangana ngosuku oluthize bangene ekamelweni lokuhlala base bekhombisana futhi bekhathazeka ngayo yonke into eyayisekamelweni lokuhlala base-ke beyongena ekhishini futhi baqobisana futhi bakhathazeka ngokwakuphakathi lapho namakamelo ehlukene endlu yebo kwesikashana banquma ukwenyukela ekameleni eliphansi kophahla endlini enesitezi ngoba babenetranki elidala phezulu lapho babenolunye uhlobo lwezinto ezindala zakudala abase bazibeka ngako benyukela ekameleni eliphansi kophahla endlini enesitezi ukuba bahoshe leli tranki futhi bona omunye wayethi lokhu ngokwami lokhu ngokwami futhi babephikisana ngakho imizuzwanweni yembala bavumbulula into ethize futhi bobabili bafinyelela kuyo nezandla zabo zaphambana kwakuyipheya lezicathulo zengane encane uNkulunkulu ayebaphile emshadweni wabo futhi yayithathiwe kubo lapho ubani wengathi ngezakhe na kwakuyinto ababehlangene kuyo niyabo futhi ngezingembezi emehleni yalowo nalowo badonse izicathulo ezincane phakathi kwabo isehlukaniso zagqithwa niyabo bathola into ethize eyayisho okuthize kubo bobabili futhi ngicabanga ukuthi ubukristu bufanele benze into efanayo singathola into ethize esemqoka kithi sobabili lowo nguKristu niyabo lokho kusemqoka kakhulu kithi sonke lapho singabambana ngezandla bese sima lapho njengabafowethu nodadewethu kuKristu ungu Kristu manje ngabe uyaphila na ngeke uyaphila uphila kuze kube phakade futhi ngoba ngiphile mina nani niyaphila manje bese ufanele sibuyele emuva ukuba sibhekisise siyazi bese ngeke simthole njengo umfundisi omkhulu wemfundo sinakho ngisho nokuqoshwe phansi kwakhe eke aye esikoleni futhi wayengeke abe yindoda egqoke ngokuhlukile ngoba wayengena futhi waphuma emadodeni phakathi kwamadoda anjalo futhi akazange ngani yabantu babengamazi bonke babegqoka ngokufanayo wayengaqoki njengompristi wayengaqoki njengendoda yezenkolo wayegqoka njengomuntu ojwayelekile nje futhi manje ke okwakhe sitshela ukuthi iBhayibheli lalotshwa ngolwimi olujwayelekile nje ufanele ukuthi wayesebenzisa ukufunda nokubhala kolwimi okwakusetshenziswa phandle egwaqeni abantu kazana nje ngoba iBhayibheli lathi abantu kazana bamuzwa ngokujabula yabo ngakho mhlawumbe izihlakaniphi zazingenakuzi hlanganisa nomuntu kazana njalo wayekhuluma ngokunamuza kanjalo njalo mhlawumbe wakwenza ngakho kwakuthe ukuba kukhudlwana kubo kusenjalo namanje namhlanje futhi yingaleso sizathu iBhayibheli liba yinkinga enjalo kubantu ngoba kungukuthi bazama ukulumusha ngohlobo oluphakeme kakhulu lolwimi kanti lalotshwa ngolwimi lwasemgwaqeni yabo ngakho uNkulunkulu uyazithola uNkulunkulu ungukuze hlize umuntu okazi Jehova usendleleni yakhe enyukayo oziphakamisayo usendleleni yakhe ebheke ezansi njalo ngakho sifanele sikhumbule ukuthi ubuKristu abufuqeli phambili futhi buzama ukuba phambi kwalomfo kodwa uhlehlele emuva bese uthathe isihlalo esingemuva uyabo udedela omunye umfo aqhubeke lobo ngubuKristu zithobe uma bekumangalele enkantolo futhi akwamuke ibhanji lakho nike nengubo futhi ume kuphoqa ukuba uhambe imayela hamba abe mabili uma emukule isihlathi esisodwa phendule isingi wayeyisibonelo sethu ngandlela zonke esifanele sibe yikho futhi uma lokho kuphila kungabonisa kithi abantu bazobona uKristu kini niyabo uma bengabona lokho awu manje ake sibone kungahle ukuba kwakukade kunamadoda amaningi uJesu wayehluke kunawo wonke amadoda kungahle ukuba kwakukade kunamadoda amaningi ayengazithoba futhi ahambe imayela lesibili noma phendule esinye isihlathi kodwa wasithola ukuthi uJesu wayengumuntu ohlukile manje uNkulunkulu njalo behlala nezwi lakhe khumbulani akaligukhuli neze izwi lakhe njengoba ngishilo imizuzu nenembalwa edlule mayelana negazi isibini esiyiteni ngenkathi uAdam noEva sebonile noNkulunkulu wadingeka ukugcina umthetho wakhe ngoba wayenobulungiswa nenhlawulo yomthetho yayingukuthi awu wayefanele ibeke phezu kwalowo mndeni ngoba inkokhelo yesono ingukufa futhi uzofa kodwa manje ke ngenkathi beba ngolunye uhlobo lwento thize wayezoba nesimemezelo sokukhishwa ebugcinini wanquma ukuthi wathatha igazi wathi noeva bazama ukwenza isibhinco seqabunga lomkhiwane asisebenzanga ngakho wayedinga igazi futhi akagaza guquke akaguquki neze manje uma kufika isikhathi umuntu ayegula ngaso futhi efuna ukuphiliswa nguNkulunkulu uNkulunkulu wayemphilisa phezu kwezisekelo zokukholwa kwakhe kuye akagaze akuguqule kusafana kuyafana nje futhi noma yiliphi izwi uNkulunkulu elishoyo ingeke neze laguqulwa manje yingaleso sizathu ngikholwa ukuthi iBhayibheli liyindlela nje elilotshwe ngayo yabo alisoze laguqulwa singethole lutho olungcono uNkulunkulu angeke ungongenasiphelo thina singaba nesiphelo senza amaphutha futhi kusasa sazi ukwedlula besikwazi namhlanje kodwa hayi uNkulunkulu ungophakade nongenasiphelo onamandla onke ezindaweni zonke owazi konke yena uvela nje unguNkulunkulu uma eke sizo lezo zinto wonake akasuye uNkulunkulu nebo ungonesiphelo njengoba sinjalo ngakho sifanele sikumbule ukuthi unguNkulunkulu namazwi akhe anjalo leyo ingcenye yakhe libezwile bethi wonke umuntu ufana nje namazwi akhe nje lelo yiqiniso uNkulunkulu akangcono kunezwi lakhe njalo wayekhomba emuve ezwini likayise njalo njalo ngaso zonke isikhathi kulotshiwe kulotshiwe wamehlula kanjalo-ke usathane phezu kwezwi kulotshiwe manje zimtshela ngenkathi waye wafika ngamandla ombhalo impela ukuhumusha kombhalo kodwa abantu bangalolo suku owayembheke ukuba fike bamgejwa ngoba babenokuhumusha ukuthi babengenakusuka kulokho kuhumusha bafanele babe nakho ngendlela yabo manje kungahle kuze ngendlela efanayo namhlanje futhi yabo bekungeke kwaba kubi kakhulu uma bekungeza na futhi sinakho konke kudetshiwe futhi sibe nokuningi kakhulu ukufunda esikoleni size sibeke ishadi futhi sinitshele cishe impela ihora eza ngalo futhi siyanitshele ukuthi uzobe gibela ihashe limhlophe yini noma ifu siyazi nje ukuthi kuzoba kanjani futhi kungahle kube ngokwehlukile ngakho konke uma efika ya wenza uyazi lezo zinto zinengozi kakhulu uma sekuza ekuzameni ukuthi lokhu yilokho nje indlela umbhalo lotshe ngayo yilokho-ke iqaphelele yini ngesinye isikhathi ngenze isitatimente esinjengalesi ngesinye isikhathi abafundi basho kujesu ngikholwa ukuthi kukumathewu ongcwele isithupha ishumi nanye noma ishumi nanye isithupha ngikholwa ukuthi yikho ngiyaxolisa ishumi nanye isithupha ngikholwa ukuthi yikho ukuthi abafundi bakajohane beze kujesu futhi babefuna ukwazi ukuthi wayenguye ngempela yini manje uJohane wayekade wamethula futhi wayelele entilongweni futhi manje uJesu wathi lalani nje kuze kuphele inkonzo bese ke nibuyele emuva bese nikhombisa uJohane nikubonile manje akamniki neze ibhuku lokuthi kufanele ziphathe kanjani ejele noma into efana naleyo noma enye inkulumo yezihlakaniphi wathi lalani nje ngakhona kuze kuphele umhlangano bese ke nihamba nikhombisa uJohane nikubonile futhi lapho behamba uJesu waba bekisisa lapho bengamule igquma wathi laphuma kuyabonani ngekathini iyobona uJohane na naye ukuyobona umuntu embethe izingubo ezinhle ezinothonotho nokhololo ababhekiswe emuva futhi neyazi kanjalo njalo na wathi lokho ngokwezigodlo zamakhosi banga izingane futhi bambele abafileyo kanjalo njalo wathi kodwa naye kuyobonani na umuntu ontengentengiswe ngumoya njengomhlangana qhabo hhayi uJohane ngeke wamtshela ngizokunika okungaka uma ushiya leli bandla bese uze ngapha kuleli hhayi uJohane wayengahambi entengentengiswe izinhlangano nezinto hhayi uJohane wathi naye kuyobonani na umprofethi na wayesethi ngithikini odlula umprofethi kodwa wayedlula umprofethi ngoba wayengumpongolo phakathi komthetho nomusa wayeyisithunywa sesivumelwano salolo suku indoda enkulu futhi sithela ukuthi njengoba wayekhuluma ekhuluma ngoJohane nangokuthi wayengumuntu omkhulu kanjani wathi uma ningakwemukela lona nguye umprofethi akhuluma ngaye ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami Yabo basebethi awu manje ke usheloni Eliyase ngesike sikhathi ngenkathi ekhuluma ngakho bathi wakusheloni Eliyase lokho ukuthi into yokuqala yayi noma basheloni ababhali ukuthi ngiyaxolisa ukuthi uEliyase umele kufika kuqala na wayesethi uEliyase usevele ufikile futhi anikwazanga niyabona yabo lawo indoda eqeqeshiwe ibhekisisa lowo mandulela kaJesu ukuba afike eqeqeshwe ngazo zonke izindlela zeBhayibheli amabhali abaloba iBhayibheli futhi belazi kusukela ku-A kuya ku-Z emuva phambili abafundisi bemfundo ephakeme he babengamadoda angempela babeyazi imibhalo ngaphakathi nangaphandle lonke izwi yeba lokho behluleka ukubona ukuthi uJohane wayengu-Eliyase ngisho nabafundi bakhe abazange bakubone manje bekungeke yini kube kubi kakhulu ngolunye lalezi zinsuku uma sibona kwahlulela kushaya umhlaba futhi sithi awu kungani na uhlitho lufanele lufike futhi athi ngani seluvele lufikile futhi anilwazanga niyabona yebo ngesikashanyana ukuphazima kwezo lapho kungekho noyedwa ucabanga ngalo uthi liyohamba ngokuthula anisoze nazo uma selusuka ngiyanitshela kuyasikhokhela ukuba silungele uthi futhi lilungele lelihora manje asithathe futhi sibone ukuthi wayeyini siyathola kwathi nje angabhaphathizwa uNkulunkulu ufika phezu kwakhe esimweni sejuba futhi waya ehlane izinsuku ezingabashumi amane zokulingwa futhi lapho wamehlula usathane ezwini kuqala wehlula usathane ezwini khona-ke inkonzo yakhe yasemhlabeni yaqala manje siyamthola into yokuqala wakukhona indoda egamalingu u-Andreya Johane ngwele okuqala sithola ukuthi waphuma futhi wathola umfowabo uSimoni futhi waletha uSimoni emhlanganweni lapho uJesu ayekhuluma khona futhi ngenkathi ekwenza loJesu wabona uSimoni ngokushesha ngenkathi embona wamtshela ukuthi igama lakhe lalinguSimoni futhi wayeyindodana kaJonasi manje khona-ke lokho kwakhipha isitashi kunomphostoli futhi wanqonda-ke ukuba nguKristu futhi ekugcineni uba yinhloko yebandla eJerusalema ngoba wayeqondile ukuthi lowo kwakunguKristu sekake wacabanga ukuthi yini yamenza wamqonda lo muntu ukuba abe nguKristu ngokusho nje lokho na ngoba ukuthi Kristu ngokombhalo wayezoba ngumprofethi uMose umholi wabo nomfundisi wayebatshelile inkosi uNkulunkulu wenu kuvuza umprofethi onjengami akulendaba ukuthi mangaki amadoda ahlakaniphile ayevukile kwafanele kufika umprofethi futhi lowo mprofethi wayefanele akhombise isibonakaliso somprofethi manje mhlawumbe ngikhuluma kubantu abaningi abangamajuda kulobu busuku futhi niyazi embalweni ijuda lamkholwa umprofethi walo ngoba kwakungumprofethi izwi lenkosi eleza kuye yena futhi yena kuphela izwi lenkosi liza kubaprofethi uNkulunkulu emandulo nangezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofethi kodwa kunomuhla wokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu amaHebheru kuqala manje iJuda lamkhola umprofethi ngoba umprofethi wayenezwi lenkosi manje indlela babesho ngayo ukuthi ngabe lowo mprofethi wayeqinisile noma cha yayingoba babebhekisisa umprofethi futhi uma wayesho noma yini waprofetha futhi kuyafezeka uNkulunkulu wathi mzweni lowo mprofethi ngokuba nginaye kodwa uma kungafezeki khona-ke ningakunaki akushoyo lokho akungaphezu kweqiniso niyabonga umekhona umprofethi phakathi kwenu omoya noma umprofethi mina inkosi ngiyozibonakalisa kuye ngemibono ngikhulume kuye ngamaphupho futhi uma lo mprofethi akushoyo kufezeka khona-ke mzweni ngokuba nginaye kodwa uma kungafezeki khona-ke ningamuzwa ngakho uJesu emi lapho futhi babekade bengenaye umprofethi iminyaka engamakhulu amane kwa-Israyeli futhi naku kwakuma indoda eyayibona umdobe ojelekile enyuka futhi yamtshela ukuthi igama lakhe wayeku bani lokuthi igama likayise kwakungubani into eshaqisa kanjepho yayenzani na yayibiza leyo ndoda futhi ngenkathi lokho kukhanya kubanibanika phezu kwaleleyo mbewu emisela ngaphambili kuphila kufika ngokushesha yakuqonda ukuthi lokho kwakuyini le ndoda esikhuluma ngayo manje uFilipu wakubone lokhu kwenziwa ngakho uzunge neze ndaba cishe kungamamayela ayishumi nanhlanu futhi uye kumngane owayekade engumfundi wombhalo naye futhi le ndoda igama layo kwakungunathaniyeli futhi ufanele ukuthi wayekade nezixhobo futhi ngakho wayephumele ezixhobweni emkhulekweni ngesikhathi uFilipi efika futhi babengamheberu bobabili manje bebheke ukufika kukamesiya ngakho ngenkathi uFilipi emfumane wathi woza ubone ukuthi bani engimfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa futhi kuzobala uNathaniyeli eyindoda enkulu uvuthi yazi ukuthi iNazaretha yayiyidolobha elidelelekile futhi vuthi wathi abakhona kuhle kuvele leNazaretha na wathi woza ubone leso ngesinye sezitatimende ezishaqisa kakhulu impela abantu abaningi kakhulu bazosuka futhi bagxeke noma yini esikhundleni sokuza futhi bakuthathe babuyise enhliziyweni futhi bekuhlola futhi bebona ukuthi ngabe kuqinisile yini uma labo babhala kuphela babenze lonke kuJesu Kristu ninabantu abangamaJuda ngabe anike simene nikuzo manje niyabo futhi izwe amabandla ngabe awasiyo indlela yiyo manje abantu ngabe asiyona indlela Ukuba zafundisise imibhalo futhi uma uNkulunkulu avuze into ethize siyazi kunenqaba yobuhlanya ihlala njalo ikhona iyohlala njalo ikhona uJesu aze afike kodwa manje-ke abaprofethi bamanga noKristu bamanga nayo yonke enye into ukuba bavuke ezweni bekhombisa izikhathi zesibonakaliso izibonakaliso zezikhathi njalo nokunye nokunye kodwa wathi ningakukholwa niyabo kodwa manje qaphelani kulokhu abamanga ngakuba bacabange ukuthi ubani ayekwenza uFilipi wathi woza uzibonele ngakho ngenkathi uFilipi noNathaniyeli bahambisa eceleni kwentaba ndawonye bafika emhlanganweni othi awube njengalona nje asisho lapho uJesu ayekhuluma khona manje angazi ukuthi benyuka kanjani kungahle ukuba wayekade emi phandle esethamelini mhlambe wayengase abe phezulu lapho uJesu ayekhona wayekhulekela abagulayo ngokuthi qhabo sitshele ukuthi nje babemi kanjani
As soon as Jesus saw the man, he said,
"Kodwa kwathi uJesu angabona indoda, wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Manje buka kunoko akwenzayo, ngayo uqobo ekhonjiwe ngenkathi elapha izolo. Ngiyabonga, akazange enze noma yiziphi izingxoxo zokuhlakanipha ezinkulu. Asinabufakazi bakhe obuqoshwe phansi efunde emakholeji, njengoba ngasho. Akazange abhale incwadi, akazange abhale igama elilodwa. Wabhala okuthize emhlabathini, wayeseke ethathe isandla sakhe, wayesekwesula futhi. Akabhalanga ngalo okuthize na, ngoba wayeyizwi. Ngakho niyabo, ukuba kuphela babazi, wayeyizwi. Wayeyizwi iqobo lwalo lenziwe inyama. uNkulunkulu enziwe inyama uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba yizwe libuyisane naye manje qaphelani ukuthi wenzani ngenkathi uFilipi enyusa leli thuba lekuqine wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye awu abanye ngahle bathi impela babekwazi ukusho indlela ayegqoke ngayo qhawo bonke abantu basempumalanga babefaka imishuqulu babeyeka izintshebe babegqoke izingubo wawungeke umehlukanise umAsiriya noma yimuphi omunye umuntu wayegqoke nje lolo hlobo lwengubo wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye wayazi kanjani ukuthi wayeyileyo elungileyo indoda eqotho ayeyiyo na ngahle ukuba wayekade engumgulukudu ngahle ukuba wayekade yisele lalikade likhuphukele lapho loFilipi wayengazi kodwa wayenendlela yokwazi futhi yena wayeshaqisa le ndoda kakhulu impela yaze yathi rabi okungukuthi mfundisi wake wangibona nini na ungazi kanjani na wathi ungakabizwa kuFilipi uphansi kwalowo muthi ngakubona niyabo futhi lesi sifundiso esikhulu sezwi sazini ngalokho na sazi ukuthi lowo ngokuyilowo mprofeti sathi rabi uyindodana kankulunkulu wena uyinkosi ka-Israyeli nojesu wathi ngoba ngikutshele lezi zinto ukholiwe manje uzobona okukhulu kunalokhu ngiyabona ukuthi wayezikhomba kanjani yena uqobo hhayi ngokugqoka uthize hhayi ngenkulu ngokuba engumfundisi wemfundo ephakeme odumileyo omkhulu isiqo sithize sobudokotela esivele ekholeji elithize lezi zinto zilungile angigxeki ngizama ukudyonza into ethize efanele iphume lapho niyabo ukunikhombisa lawo mahlelo namakholeji nokugqoka ngokwazi kwami zilungile kodwa azikhulumi ngalezo zinto manje niyabo ngempela ngingaqoka ukubona indoda ifake isivathe sezenkolo kunokuyibona injengalaba besifazane phandle lapho emgwaqeni niyabo noma into ethize ngingaqoka ukubona yona uma ngisho iwuhlanya enkolweni yayo ngaqoka ukuyibona ikanjalo kunokuba phandle lapha idakiwe ndawondawo esiseleni nebo ngakho angine lutho engingalusho ngalokho kodwa ngizama ukukusho sizama ukuthola lowo muntu uJesu lowo muntu esizama ukumthola uthi kanike ngalelizwi na lelo lelozwi lingawaqamba manga na ngabo mnumzane lingewaqamba manga futhi libe ngunkulunkulu unkulunkulu angewaqamba manga nalelizwi likunkulunkulu ibhayibheli lathi lalilo futhi ngakho manje sizama ukuthola ukuthi uyini bezingamkhomba kanjani na hhayi ngezingubo zokugqoka hhayi emahlelweni hhayi ezinkulumweni sizomthola kanjani na sizomthola kumuntu ukuthi uyini ukuthi uyikho manje kabelani yileyo ndlela abamazi ngayo muva lapho hhayi ngokugqoka kwakhe hhayi ngemfundo yakhe yasesikoleni sakhe wayengenakusho isikole avela kuso bathi uvelaphi na wavela kusiphi isikole na asazi lutho ngale ndoda impela babengenabo neze ubufakazi obuqoshiwe ngaye nomaphi kodwa yileyo ndlela abaprofethi abavela ngayo babengazi lapho bevela khona abazi lutho ngo-Elija ngabo bonke abanye bavele ndawo nje futhi basuke bahamba yilokho kuphela abakwaziyo amadoda uNkulunkulu angawathola amadoda njengami uNkulunkulu angawathola futhi azimemezela yena uqobo ukuze akwazi ukukwehlulela isizukulwane ngokulungileyo ukuze akwazi ukwehlulela isizwe ahlulele izwe ngoba izwi lizofanele liphumele ndawo ndawo futhi uyaqaphela ukuthi okhethiweyo uyangena ukuba yezwe lokho manje siyathola ukuthi ngenkathi uJesu ekhuluma futhi uyaqonda kwakunalabo bami lapho ababedingeka baphendule enhlanganweni yabandla labo kwakunalabo lapho ababedingeka baphendule emahlelweni abo noma ngabe abafarisi abasadusi abakaherodi noma ngabe ukuba babe yini ngakho bama lapho futhi bathi le ndoda yenza lokho ngobelizabhule ingumkhulu ngamanye amazwi ingofunda umqondo ifunda umqondo wabo uJesu ebona imicabango yabo babengadingeki ukuba bakusho kuzwakale kakhulu wayekwazi ababekucabanga wayibambe imicabango yabo isenguye namhlanje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi uyazi ukuthi icabangane niyabo uma eyizwi uzofanele ahlale enjengezwi manje uma ibheresini ibhayibheli lasho ukuthi izwi likankulunkulu lishesha kakhulu linamandla kakhulu libukhali kule nkembe sikanhlangothi zombili umahluleli ngisho wemicabango yenhliziyo kuyini na izwi izwi likankulunkulu lingehlulela imicabango osenhliziyweni yakho lokho impela yeyikho izwi lezi lalikwazi ukwehlulela imicabango osenhliziyweni niyabo manje laliyilokho-ke izwi babekufanele bakwazi lokho niyabo lokho yileso sizathu wayebona imicabango yabo wababuka wayesethi ngizonithethelela ngakho ngokuba wayengakabethelwa umoya ongcwele wawukungakafiki kodwa wathi nxa umoya ongcwele sefikile ukwenza yinto efanayo ayeyenza ngoba wethembisa ukuthi wawuzofika niyabo nxa umoya ongcwele esefikile uyonikhumbuza lezi zinto enginifundise zona futhi anibonise izinto ezizofika niyabo manje uma efika kuzokwenza le nto efanayo engiyenzayo izwi elilonke limelene nawo alisoze lathethelelwa kule lizwe nasezweni elizayo niyabo uyoqina kanjalo-ke ngale mihla yokugcina niyabo uyohlukanisa niyabo manje-ke uNkulunkulu ekwehluleleni kwakhe njengoba yenze ideni angasho ngubulungiswa wakubona uyakwazi ngakufakazisa futhi awukukholwanga yilokho-ke manje futhi phikisisani ukuthi wenzani ngenkathi yenza lokhu ukuthi wathini uFilipu wathi uyindodela kaNkulunkulu wena uyinkosi ka-Israyeli uJesu wamtshela ukuthi izinto ezinkulu kunale wayengayisho manje lokho kwakukumajuda manje kunezizwe ezintathu zabantu emhlabeni njengoba impela nje sifuna ukukholwa lokho ngokuthi yijuda owezizwe nomsamariya njalo uNkulunkulu uphelele futhi kunamadodana amathathu kaNowa futhi kulawo madodana amathathu kwazalwa sonke isizwe sabantu siyathela manje ukuthi umoya ongcwele uphethwe ngosuku lwe ngaphambi kosuku lwepentekoste wanikezwa izithuthulelo kuwo umbuso sithola ukuthi wawuvula kumajuda ngosuku lwepentekoste wayesehlele esamariya wayesewuvula kuwo ubuyele endlini kakhoneliyo wayesewuvula lapho futhi akadingekanga neze ukuba abe esakwenza wavulelwa izwe niyabo kanjalo umoya ongcwele kodwa nekumbulo Philip wehla waseshumayela kuma Samaria futhi waye wabhaphathiza egameni lenkosi uJesu kuphela umoya ongcwele wayengakehleli phezu kwanoma yimuphi wabo ngakho bathumela ehla kulowo owaye nezithithulelo wayesebeka isandla sakhe phezu kwabo nomoya ongcwele wafika phezu kwabo kunjalo lokho ngamaJuda jen lezo zizwe ezintathu zabantu manje thina bezizwe sasingabahedeni amaRoma amaGreki kanjalo sasikhonze izithombe sasingabheke eMesiya sasingenazikhathi sikaMesiya sasinonkulunkulu bethu uqobo wokhokho bethu kodwa amaJuda ayebheke uMesiya futhi ayenjalo namaSamaria ngoba ayeyiJuda ingxenye nowezizwe. Manje uJesu uyobonakala kulabo abambekile labo kuphela yilokho kuphela akabophezelekile ongakholwayo kodwa ekholweni ubophezelekile ukuvusa ikholwa niyabo ngomhla wokugcina ekholweni kuphela. Manje sithola ukuthi uJesu lapha wayezibonakalisile ejudeni okungukuthi sinabaningi abanye besingathatha impuputho yobhathimewu kodwa ukonga izikhathi babebaningi abanye empalweni impela efakazisa kubo ukuthi wayengumesiya ngokuba ngumprofethi inkosi uNkulunkulu wenu iyakunivusela umprofethi njengami. Babekade benganamprofethi kodwa labo ababesukile emqondweni wokuthi wayengumprofethi babefanele banikeze impendulo kubo ngakho bavele bathi wayengu ngudevel umthakathikazi noma niyazi omunye umoya omubi wenza lokho futhi washo ukuthi kwakuyizona ezingathetheleleki bebizwa umsebenzi kamoya ongcwele ngomoya omubi into embi lokho umoya ongcwele uza futhi ubonakalise izwi lakhe ngani na kwakukade kuprofethiwe ukuthi uJesu wayezokwenza yona lento. Ngikajatshela abajude wathi awu yimuphi yini ongangilaza na yimuphi yini ongangibangalela ngesono na isono singukungakholwa. Uma wathi ndilani mibhalo ngokuba kuyo nithini nokuphila kuphakathi futhi yiyona efakaza ngami. Babafanele bakwazi babecabanga ukuthi babekwazi kodwa babengakwazi babefanele bazi ukuthi wayeyizi khona lapho wayekwazi ukwahlulela yona impela imicabango ezinhliziyweni zabo kanjalo njalo futhi yenze khona impela nje abaprofethi abakwenzayo ngoba wayedlula umprofethi wayenguNkulunkulu abaprofethi wayeyinhloko nokusilo abaprofethi kulolusuku uyakhuluma qobo lwakhe ngebandla lakhe. Manje uma siqaphela phakathi lapho ukuthi wazikhombayela qobo ngokuphelele namaJuda ukuthi wayengumesiya ngokufakazisa ukuthi wayengumprofeti siyakwazi lokho ayikho enye indlela hayi ngokugqoka kwakhe hayi ngokukhuluma kwakhe hayi ngalutho lunye kodwa ngokuba futhi manje ke wena uthi awu wakhipha amadimoni washo ukuthi abafarisi benze into efanayo wathi uma ngikhipha amadimoni ngomunye kaNkulunkulu abantwana benu bawakhipha ngobani na niyabo ngakho babekhipha devil nabo niyabo ngakho kodwa wayebakhipha ngomunye kaNkulunkulu wathi ke umbuso kaNkulunkulu usondele kini. Manje siyathola ukuthi into eyamkhombayo impela engungumesiya wakungumprofeti ngoba umesiya kuchaza ocotshiweyo futhi ocotshwe ngani na izwi elicotshiwe lifana nembewu nje namanzi kulo emhlabathini okahle liletha ngqo isithembiso salo yikaleso sizathi athi ubani onga ubani ongangilaze na ubani ongangitshela ukuthi uma ngingeza imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa futhi leli yize kuqaleni wekhona ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu uma ngingenzi lokho lelizwi elakuthembisela lesi sizukulwane khona ke ningangikholwa wo kubembangalise yini namhlanje uma ibandla belingasho leyo nto efanayo besingama lapho na lokhu uma singayenzi imisebenzi kaNkulunkulu phela ke akusuye uNkulunkulu futhi nomaphi lapho uNkulunkulu ekhona ukuba phezu kwemvelo kuyenzeka ngoba ungonga phezu kwemvelo niyabo ungumoya uNkulunkulu ungumoya. Manje siyajola ukuthi uya ezantsi eJericho kodwa wayeselekile ukudlula eSamaria. Manje iSamaria ningasentabeni iJericho lisezantsi kugcineni kweguma kodwa indleleni yakhe ezansi esikundleni sokwehlela ngo eJericho uya ngase Samaria ngiyamangala ukuthi kungani uthi ufika emzini othiwa isikari futhi bathuma abafundi phakathi kuthola umphako ukudla futhi bese phakathi bethenga lokhu ukudla wahlala phansi ngasemthonjeni futhi kwakungumthombo njengendawo encane ebonakala ngasikhathi sinye njengendaweni yomphakathi yombuthano yabantu abazela kuzokha amanzi abo futhi iselapho namhlanje nemivini ikhula phezu kodonga futhi uJesu wayehlezi ngale encike udonga futhi esahlezi lapho kwakukhona inenekazi lincane liphumayo emzini sizofuna ukulibiza ngokuthi namhlanje wesifazane odume kabi futhi mhlawumbe umntwana wayeqhutshelwe kulokho futhi yena mhlawumbe abazali bakhe bamdedele emgwaqeni futhi neyazi ukuthi ngiqonda ukuthini futhi ngicabanga ukuthi inenekazi wesifazane into ethize ngempela yayenzekile asitshele embhalweni kodwa besisana ukuthi kwenzekani enhliziyweni yalowo wesifazane niyabo yaphuma kuzokhamaze futhi icishe ngokulapha ngasemini ngokujwayelekile izintombi namhlanje iphuma kusesekuseni futhi zikhamanzi azo futhi ziwathwale ngamakhanda ezitsheni zazo ezinkulu zobumba futhi ziwathwalela ukuba bengamanzi azo okuphuza nemisebenzi yazo yasendlini futhi noma yini ezizoyenza futhi lo wesifazane osemncane uphuma sekusemini ngani na wayengeke ahlanganiswe nabantu bonke abantu abakahle wayengeke abanjwe phakathi kwabo babemgwema futhi waphatheka kabi ngakho ngakho wayesalela ngemuva wayazi ukuthi hlobo luni lwempilo ayeluphila ngakho waziqhelelanisa nabantu bezenkolo manje siyathola lapho ephuma mhlambe akazanga naki ukuthi ubani wehlezi ngale enciko udonga nalezo zitshe zamanzi yabanazo ingizibiza kanjalo abanye babo bazibiza ngamaphakete zine zibambo zenziwe ngobumba futhi banesikwedlo futhi nje amahuka amabili elingenayo bazehlisela emthonjeni futhi kuyi bayazikhala kethisela bese bethola amanzi yagcwele bese bebuye beyigwele yenyuke bese bezithwala ngekhanda labo nasezinqulwini zabo lapho behamba lelo sifazane wayeselungele nje mhlawumbe ukuhuka amahuku phezwe kwesitshe samanzi futhi wayeselungele nje ukusehlisa wayesezwa iphimbo lathi sifazane ngiphuzise wayesebuka ngale ukuba abone ukuthi kwakungubani futhi nakho ukuhlezi mhlambe cishe njengejude eliphakathi nendawo ngeminyaka ihlezi lapho futhi wayethi nje akabe neminyaka engamashumi amathathu nento budala amashumi amathathu nambili noma iminyaka engamashumi amathathu nantathu budala ngesikhathi futhi kodwa ufanele ukuthi wayebukeka emdadlana kunalokho eyikho ngoba wayekade ebizwe ngokuthi uJohane ongcwele isithupha engonamashumi amahlanu bathi ngumuntu ongakeve eminyakeni engamashumi amahlanu budala futhi uthi ubone u-Abrahama na manje siyazi yahlanya isangene okusho ukuhlanya unodeveli wathi engakabibiko u-Abrahama ngikhona niyabo manje ufanele ukuthi wayesethe ukuba mpunga kancane noma ukuthize wayehlezi lapho indoda ethi ayibukeke iphakathi nendawo ngeminyaka futhi wathi ngani akusilo isiko yabo kwakuno nokwehlukana phakathi kwabo babengenakho ukudlelana omunye nomunye wathi akusilo isiko ukuba nina amaJuda nicela amaSamaria usizo lunjalo wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye yabo onako ukuba kuphela besazi ho uma sifunda lokho ukuthi ubani esikhuluma naye yabo uma ukhuleka uma uJesu wathi uma ukhuleka khona ukuthi uyakwemukela ukucelayo yabo ukuba kuphela bewazi ukuthi bekungubani obukhuluma naye uyocela kimi amanzi futhi bengiyokulethela amanzi ongawatholi kulomthombo futhi ingxoxo yaqhubeka isikashanyana wathi awu ubaba wethu yabo yena engumSamaria kwathi ubaba wethu uJakobe uhamba lomthombo futhi waphuza kuwo nabantwana bakhe futhi uphuzisa izinkomo kanjalo njalo kodwa wathi ngani mina nithi kukhulekwe eJerusalema nabanye kukhulekwe kulentaba kanjalo njalo wathi si maJuda insindiso ingeyamaJuda siyakwazi esikukhulekayo kodwa wathi ngizwe isikhathi siyeza futhi manje sesikhona lapho ubaba efuna abakhonzi beqiniso abazokhonza ngeqiniso nangomoya yabo moya nangeqiniso Ngoba yabo yakubeka isikhashanyana wayenzani na manje ngizofanele cishe impela nithathe izwi lami lalokhu yabo ngicabanga ukuthi wayezama ukuthola lapho inkathazo yakhe yayikhona okwakusemqondweni wakhe manje kumbulani baba wayemthumela enhla lapho iselekile kudlule eSamaria manje wathi lalowo nguJohane ongcwele esine manje uJohane ongcwele isihlanu ishumi nesishiya galelunge esephilise indoda esangweni elithiwa elihle siyazi u ngiyaxolisa wayesechibini laseBethesda waphilisa le ndoda futhi wabuzwa ukuthi akaphilisanga ngani bonke abanye babo manje leyo ndoda kunabantu ababelele lapho ababeyizishosha izinyonga abashabeneyo abayizipuputhe futhi nangu eza ihamba idabula lapho ihamba idabula kuleli chibi wayesendodeni leyo angazi ukuthi yayinani ngase kuba yayine TB ngathazi yendlala engasisinyeni into ethize yayivimbeleka yayisibena koyiminyaka ngamashumi amathathu nesishiyagalombili kwakungezu kuyibulala yayikwazi kuhamba yayehla kodwa kabelani uze ngqo udabula kulelo phibu labantu lapho ababekhona bonke lapho izixuku izinkulungwane zabo lapho belele sangweni lezimvu bebhekisisa kunyakaza kwamanzi ngokunjalo belendlela yokuphilisa ngokukaNkulunkulu yenzela abantu futhi ngakho ongena kuqala wayeba lokukholwa kwenele uthathe amandla avele manzi wayesephiliswa kodwa kabelani le ndoda uJesu ufika udabula lapho okwabekwe unguye impela uNkulunkulu wokudaliweyo futhi wafika wadabula esangweni wayesezixubanisa nabantu cabangani nje enesihe niyakholwa ukuthi wayenesihe na manje imani nje umzuzwana nje futhi nicabange ngalokhu kunenenekazi linengane inekhandi linamanzi mhlawumbe kuzungeze kwaba kukhulu kangaka wedlula ngqo futhi lapho kwakunendoda eyipumputhe ihawukeleni futhi ningifake echibini ibhayibhe lathi babe yizishosha izimpumputhe izinyonga abashwabeneyo indoda ezithuphekelayo ilele lapho mhlawumbe izingalo zayo yayingenkulu kangako macala wonke noma umama omncane nesikejale sabantwana ekhaya nojesu onesihe wedlula ngakuye ngqo lokho kuxakile na futhi nokho egcwele isihe kodwa lelo yibhayibheli noma ubani niyabo manje ebhekisisani asazi ukuthi sichaza ukuthini sihe qapheleni wathola indoda ilele empedeni ondlalwe ngotshani iyayikwazi ukuhamba wayesethi kuyo uyathanda kusinda na kungani kube yileyo na niyabo kungani kube yileyo na manje ebhekisisani futhi uzonitshela Jesu wayazi ukuthi le ndoda yayikade lapho kulesi sikhathi niyabo yonke leminyaka wayiphilisa wayitshela ukuthi ayithathe umbhede wayo futhi iye ekhaya futhi yakwenza bayithola ipakisha umbhede wayo futhi bathola uJesu futhi bamletha ngaphambi kwenkantolo lalelani ukuthi wathini ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kepha lokho ebona uyise kwenza nasoke isihe ukwazi intando kaNkulunkulu bese ke uyenze niyabo niyabo indodana ingenze lutho ngokwayo kepha lokho ebonayo hayi ekuzwayo hayi niyabo ebona uyise ekwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo ngakho kufanele ukuthi wayeno nombono wokwenyukela lapho wayeswelekile ukudlula eSamaria futhi wayazi ukuthi lona wesifazane wayezoba lapho ngakho wayekwazi uvele nje wenyukela lapho futhi abe kunelisango uthuma abafundi manje ke wayengazi ukuthi enzeni ngenkathi wesifazane qala ukubuza le mibuzo kanjalo njalo ngakho walindela uyise nje ukuba ambonise futhi ngenkathi ethola ukuthi hey yini inkathazo yakhe bangakwazi ukuthi hey yini na wayena madoda amaningi kakhulu futhi ngakho wamtshela wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha ngani wathi angina ndoda lokho wabukeka kunjengokukhuza kuqondile niyabo ngani wathi ukhuluma iqiniso ngoba ubuna isihlanu nale ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho kulokho manje usho kahle awuna ndoda sithizani lowo wesifazane omncane niyazi ubekafundisa amaphesente ngamashumi esishiyagalolunye abafundisi basesontweni namhlanje ivangeli niyabo kungani labo baphristi bama lapho futhi bambiza ngoBelzebule kanti pepeni labo impela lathi yilokho eyeyokwenza na kunjalo na Uzinaku kumisifebo sifazane tubekawe futhi wathi nje angakuzwa lokho kulowo wesifazane ngazange athi awu ungubhelzebhule wathi inkosi yabona ukuthi ngumprofeti wena manje bekusizani sitaphunda sakhe siyabona siyabona ukuthi ungumprofethi wena siyazi ukuthi nqa umesiya fika othiwa uKristu simbeke kuba fike futhi nqa efika uzositshela lezi zinto yilokhu azokwenza leso ngoba isibonakaliso sikaMesiya izolo leso isibonakaliso sikaMesiya namuhla esifanayo niyabo siyazi nqa umesiya fika uzositshela lezi zinto kodwa wena ungubani na lowo ngoba ungumbuzo ngiyazi ngumprofethi wena kade singenayo oyedwa amakhulu ngamakhulu ngamakhulu eminyaka incwadi kakhokho 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 ngapha yathi babe nomprofethi owokucina uma lakhe iminyaka engamakhulu amane nende yadlula asizange sibe nomprofethi kwa-Israyeli kusukela lapho kodwa nakhu kumi indoda ingitshela lokhu
And we are looking for the
Messiah. Umprofeti futhi sibheke uMesiya. UJesu wathi nginguye okhuluma kuwe. Leyo inkomba yakhe wazikhomba kanjalo ke yena uqobo kuIsrayeli. Nangu unamaSamariya ezikhomba yena uqobo nginguye okhuluma nawe. Futhi bese ngalokho akazange kubuze nebo ukuphila wazi yaphambili nguNkulunkulu futhi kunendaba ukuthi bazama kangakanani lapho bafarisi ukubanga benkolo uJesu wathi bona babephuphuthekisiwe wathi wakhuluma kahle uIsaya ngani ninamehlo futhi niboni ninokwazi futhi niqondi ungumfundisi wemfundo ephakeme futhi awazi ukuthi ukhuluma ngani niyabo ninazo zonke lezi zinto Ngoba niyabo uJesu wathi akekho ngeza ngimi uma ubaba wami ngamdonzi nako konke lokho ubaba ngiphe khona uyanguza kimi futhi wakusho lokho akakushonga na niyabo wawuyini na lalilapho ibhayibheli lathi kumayebhe encwadini yesambulo ngezinsuku zokugcina lapho uphika iKristu avuka khona enkundleni wasondela kakhulu njengento yangempela wakuyodukisa nabakhethiweyo uma kwakungenzeka kodwa wayesethi-ke futhi wadukisa bonke lowo phezu komhlaba abamagama abo engalotshwanga incwadini yokuphila yewundlu elahlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe yebo amagama abo afaka encwadini yokuphila incwadi yokuhlengwa uJesu ufikela kuzohlenga labo ababe namagama abo encwadini futhi uma lelo gama lokugcina selihlengiwe iwundlu lithathe incwadi futhi lisuka lihambe yilokho kuphela ukuhlengwa sekuphelile sekuvaliwe labo futhi wayeyini na wayengomunye wayenegama lakhe lapho yinindaba ukuthi hlobo luni lwesimo ayekuzo phakathi lapho wathi nje lokho kukhanye kavangeli kweqiniso kungashaya lezo sifebo esincane sakuqone ngani na kwakunene jize phakathi lapho ukukuqhumisa izinhlanzi niyabo sakuqonda ungahle uthela manzi kupetroli ayovimba kuphela kodwa-ke kuthi umlilo omncane uwushaye ngesinye isikhathi bese ubhekisisa ukuthi kwenzekani yabo kuthathe kukhumisa inhlanzi yekukhona ezwini likankulunkulu uma bazi ukuthi yiqiniso kunokuthize okwenzekayo akazange abe esabuza omunye umbuzo wazi ukuthi lo kwakuyilo mesiya ngani na wayezikhombe yena uqobo ngokugcwele njengoba kwasho uFilipu nje ngani uyindodana kankulunkulu wena inkosi ka-Israyeli kwakukhona labo lapho abathi lowo ngu ungababhuli yilokho eyikho wathi ningeke nathethelelwa ngalokho nxa umoya ongcwele ukwenza niyabo washo kodwa manje bhekisisani lapho ukuthi wakhonjwa kanjani kuye futhi wagijimela emzini ngokushesha wayesesha ebadodeni manje ngempela umekhona wasempumalanga lapha nina ibhayibheli liyincwadi entsha endodeni evele entshonalanga eyayimpumalanga kanye niyabo Ngoba wonke amasiko basaliphila ngendlela efanayo. Wayengenela ilungelo lokungena emzini futhi akhulume emadodeni. Wayengenaki ukwenza. Babengeke ngempela bamlalele. Kodwa wayenomlayezo ukuthi akukho lutho lwalungamisa. Yebo, wayetshela ukuphila. Into yashayayo wagijimela emzini wayesetshela amadoda. Uzali libone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Lowo kungeba yini nguye ompela uMesiya na? Akusikho yini lokho ebesikubhekile na? Wakhonjwa njengoMesiya futhi ibhayibheli lakusho lokho ngenkathi uJesu engena emzini akazange esaphinde kwenze lokho futhi hhayi kubo kodwa bakukholwa kwashiwo ngowesifazane niyabo futhi bamemukela Wazanga pili saba kulayo, wayazi ukuthi uFilipu wayeza yehla ukuzokwenza lokho. Ngakho futhi yabaqondise, ngemva kokufika kukaMoya Ongcwele. Ngakho wavela nje wabazisa ukuthi wayenguMesiya. Manje bukani, nakho kwakukhona amaJuda, amqonde uJesu, wakhonjwa ekupheleni kwesimiselo sasikhathi sawo njengoMesiya. Futhi wakwenza kanjalo-ke. Indlela efanayo amaSamariya, ayebheke uMesiya, wazikhomba kanjalo-ke yena uqobo njengoMesiya. Manje kube yiminyaka izinkulungwane ezimbili nabezizwe bemukele ivangeli. Manje izimiselo sesikhathi sethu siyaphela, unyaka webandla siyaqeda. Uyena ezilo lamuke naphakade angawaguquli neza amacebo akhe. Futhi uma eme phakathi kwethu kulobu busuku, bengeke abe yindoda egqoke izingubo ezinkulu zobufundisi engencwadi yokukhuluma yenkulumo noma umfundisi wemfundo ephakeme ikethize. Kodwa ubeyofakazisa kithi ukuthi ubenguMesiya. Niyabonga. Wathi ngenkathi elapha emhlabeni, wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Kubhekisiseli ngempela lokhu, ngemihla yaseSodoma futhi njalo bekunezigaba ezintathu zabantu, okuthathi inombolo ephelele siyazi, futhi sikhombisa ngokuphelelisiwe, amashumi amane ngokulingwa, amashumi amahlanu yijubhile, niyayazi isayensi yezibalo zombhalo. Kodwa manje qabelani, eSodoma zazilapho izigaba zakho ezintathu zabantu, babelapho abakho baseSodoma ababengabangakholwayo, kwakukhona uLoti neqembu lakhe bengamakholwa asivivi, ibandla lemvelo, kwakukhona u-Abraham owokomoya obizelwe ngaphandle, okhethiwe ephumele ehlane esukile eSodoma. Phithizani, izingelosi ezintathu zehla zivela ezulwini ngolunye usuku. Izono zaseSodoma zabacishe zimbi njengoba nje sinjalo ezweni namhlanje. Yehla manje zazibukeka zifana namadoda, zazigqoke izingubo zokugqoka njengoba amadoda ayigqoka, zinothuli phezu kwazo nezinyawo zazo zazingcolisiwe ukuhamba. Futhi u-Abrahama ehlezi phansi kom-okhi wazibona ziza kuseyibanga. Manje sikhomba kulokho uJesu athi kuyokwenzeka esikhathini sokuphela ngaphambi nje kokufika kwakhe. Manje khumbulani, abaseSodoma babengabezizwe. Qaphelani, manje sithola lokho, nazi zikhuphuka la madoda. Futhi u-Abrahama ngokomoya waqaphela ukuthi kwakunento ethize ngalawo madoda ayehlukile ezihambini jelekile. Kulethe thize nje, uma ikholo lihlangana nekholwa, uma ikholo lihlangana nezwi, uma into efana nalowo wesifazane, niyabo, bagcotshwele lokho. Akukho nje abangakwenza ngaphandle kokulikholwa. Khona into ethize bashayayo, niyabo, banalo. Futhi ngenkathi u-Abrahama ebona la madoda ayeza, waphuma wayesethi, Nkosi yami, ungedlula futhi, ngilande amanzi amancane futhi ngiwashe izinyawo zakho na, futhi ngizokunika ukwezi lesinkwa esandleni sakho bese uba sendleleni yakho ngokuba yilokho okwedlulelayo. Ajika manje esendleni elikhulukazi, kwakuyilapho u-Abrahama yakhe khona. Futhi eziningi zezinyeku zakhe zenele ukulwe impi zazihlala phandle ngapho, zazingabelusi bemihlambi. Ngakho ugijimela phakathi futhi watshela uSara umkakhe ukuba ahambe axove uflawa noma impuphu, niyazi akuxove akuseve njengakho, bese enza amaqebelengwana bese kubeka phezu kweziko. Bese kuthi-ke futhi waphumela emhlambini, wayesethola ithole elikhuluphele, wayeselibulala. Futhi ulinika inceku, wayesethi ihlinze, bese wenze iziteki, wayesephuma, wayesekhuluma namadoda. Ngokushesha wabuyela emuva, wayesethatha uflawa nesinkwa, wayesethatha ubisi nenyama. Futhi uyaphuma, wayesekubeka phambi kwawo. IBhayibheli lathi badla, bayadla. Futhi niyaqaphela, indoda eyodwa yayilokhu ibuka ngaseSodoma, futhi yathi angizi ukukugcina lokhu kuyimfihlo. Amabili awo yasukuma futhi yaqhubeka ehlela eSodoma, uBilly Graham uzimanje no-Oral Roberts. Futhi yasendleleni yawo ayedla, niyabo, ehlela kwabaseSodoma ukuqhumisa ivangeli njengoBilly Graham nabo enza. Sileke yaqaphela na? Kugcineni lokhu manje, ngiyethemba angisho noma yini iphutha, kodwa sibe nakho lokhu ngokomoya. Awufanele neze ubuke izinto ngokwemvelo, buke emoyeni wanoma yini. Ufuna ukubuka idolobha, buka umoya walo, buka umndeni, buka imimoya emndenini, buka indoda, buka umoya okuyo. Yabo, noma yini oyibukayo, yonke into izofanele ibe nenjongo nempokophelo. Niyabo, futhi bhekisisane lapha, benazi yini onke indoda enkulu esibe nawo, uSenki, uFini, uMoody, uKnox, uCalvin, kanjalo njalo, ayikaze ibe khona indoda namanje zimini elenkonzo ebandleni ngegama nje elaligcina ngo HAM njengo ABRAHAM GRAHAM akugaze ngaphambilini phakathi nasodoma ngqo ingako indoda yenza umsebenzi omangalisayo ilapho efanele ibe khona niyabo HAM ngichaza ukuthi ubaba wezizwe niyabo kapelani manje eyoda yawo yehlela phakathi lapho kushumayela kwabasesodoma ehlela lapho enye yawo yasala lapha no-Abraham kapelani manje wayekade engu-Abraham izinsuku ezimbala phambi kwalokho futhi yena wayekade engu-Sarai hayi u-SARA niyabonga u-RA futhi wayekade esengu ABRAHAMA manje futhi kabelani yambiza ngegama lakhe elisha Abrahama uphi umkakho u-SARA usara na uphi na izifazane ngaleyo nkathi babethe kwehluka kancane kunoma benjalo manje niyabo babengaphumeli ebhizinisini yomyeni wabo babesemuva bahlala wayengemuva ethendeni ngakho wathi usethendeni emva kwakho wathi Abrahama ngizabizana zomuntu ngizokuvakashela ngokwesithembiso engakwenzela sona kwakungubani lowo na niyabo wayengubani lo muntu ohlezi lapho egqoke izingubo ezinothuli na ngizokuvakashela ngokwesithembiso engakwenzela sona futhi usara eseyiselukazi wathi ukuthi njengoba besingakubiza namhlanje wathi ukugigitheka neyazi wahlekela ngaphakathi mina iselukazi na wayeseneminyaka eyikhulu ubudala manje niyabo wathi mina iselukazi sengimdala nenkosi yami okwabe kungumyeni wakhe sengimdala futhi ngibe nenjabulo na manje sizethamele zixubene kodwa uyamlalela udokotela wakho nami ngingumfowenu niyabo njengokuqinisileyo njengodaba lwenhlaliswano wasekunqamukile eminingi iminyaka eminingi niyabo futhi ngakho babengenadaba lomndeni futhi wathi mina ngibe nenjabulo nenkosi yami yona isindala na wakungabaza futhi ingelosi zithunywa indoda umuntu enyameni yomuntu hedla itshole lenkomazi futhi ephuza ubisi lwayo futhi hedla isinkwa wathi uhlekeleni usara emva kwami na niyabo cabange ujesu wathi lokho kuyaphinda futhi njengoba kwakunjalo okwani manje ekhumbulani leyo eyodwa ayikwenzanga lokho ezansi esodoma yabonakalisa kuphela leso sibonakaliso enhla lapho eqenjini elikhethiwe elalingeza ukuba semlilweni kumbulani lokho kwakungaphambi nje kokuba imibuso eyaziwayo yabezizwe kushiswe futhi lokho impela okuzokwenzeka manje yilokho esikubhekile khona manje unkulunkulu ujesu wathi uyobonakaliswa ngale kwalokho ezinsukwini zokugcina kuzidalwa ezikabantu njengoba kwenzeka emitheni yasesodoma kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu futhi kumbulani abakhethiweyo abazange babone noma yisiphi esinye isibonakaliso emva kwalokho akangaze nakanye unkulunkulu abonakale ku-Abrahama emva kwalokho akukho lutho olunye ezweni kodwa usara waguqulwa ngokushesha waba ngowesifazane omncane no-Abrahama waba yinsizwa futhi behlala zansi futhi u-Abimeleki wathandana naye futhi wayefuna umshada futhi yena enekhulu leminyaka ubudala futhi bazala lo mntwana ngani na babebheke indodana ethenjisiwe futhi yilokho esikubhekile namhlanje indodana ethenjisiwe futhi ngaphambi kokuba leyo ndodana ethenjisiwe ifike ibandla elikhethiwe lizobona unkulunkulu ebonakaliswa enyameni esho izimfihlo zenhliziyo futhi azi izinto engizenzile ujesu kristu nguyena izolo namuhla naphakade kumbulani eyodwa izansi ngale esodoma kulobu busuku ibanikeza umlayezo umfowethu odumile ubilly GRAHAM izinhlamvu eziyisithupha kuphela GRAHAM elakhe kwakungu ABRAHAM zithunga ebandleni elibizwa ngegama nje ekuqhumisela kubo impela futhi wenzani na zimangalisa esisodwa kuphela senza ubashaya ngobumpumputhe futhi ukushumayela izwi kushaya ngobumpumputhe uthi ongakholwayo yebo wakholwa kusobala uyakukholwa lokhu kodwa wathunywa washo kulabo sopolitiki ukubashaya futhi lokho kunjalo impela ngakho nangu sezansi lapho ebhayibhileni lezo ezansi lapho esodoma lesimoti ngiyishilo shumayela kulawo mahlelo eqonqa futhi abantu abakwemukeli ngisho ngobuqotho ngobuye busuku eLos Angeles embuthanweni omkhulu kubonakale amakhulu aphinde ngamakhulu enyuka ukwenza izinqumo abantu abasha benyuka injajana ingubuzana futhi ihlafuna ushinkamu futhi idonsana izinwele futhi yenza yenyuka ukwenza isinqumo akumangalisi kuyibhabhiloni akumangalisi kuyisodoma yonke into ilungele ukushizwa uNkulunkulu labo uJesu Kristu kuyena zona namuhla laphakathi amandla akhe ayafana nje namhlanje njengoba elokhu enjalo akehluleki akasoze ehluleke unguNkulunkulu kufanele ahlale enguNkulunkulu kunjalo banomzali sithanda ukubona uJesu hhayi ukuzwa izihambisa imishini ukubona amandla okuhambisa akhe niyakukholwa lokho na manje kuleli viki sizombheka ukuba hambe phakathi kwethu futhi asikhombise ukuthi kuyena izolo namuhla laphakade kukani ngenkathi ebejelwa bagxeka abadala wona amasosha amaroma adakiwe ephuma labo futhi abeka indwangu yazungeza ubuso bakhe futhi amshaya ekhanda athi manje uma ungumprofethi iprofetha futhi usitshele ukuthi ubani okushayile niyabo akahlekisa nange notebele akazange awuvule umlomo wakhe futhi ashoyize kusobala wayazi ayedilisa induku elinye ngathi sitshele ubani okushayayo manje futhi sizokukholwa niyabo lowo ngabaxeki awakukholwanga wayengumprofeti kodwa akahlekisi kubantu yena kusiyo imibukiso emincane embukisweni lezi akusiyo into ethize umbukiso wasemsamo ngubukhona bukaJesu Kristu ngamandla akhe phakathi kwabantu futhi sifanele singene kubo ngokujula kobuqotho isathane futhi uma indodana kaNkulunkulu wathi wawungenza izimangaliso ake ngikubone wenza lokhu noma wenza lokho wathi buyela emva kwami Sathane uyabonga lothiwe kunjalo ukuthi woyikhonze inkosi futhi wokhuleka kuyona yodwa ngakho si noma khuleke inkosini wokhonza yena yodwa manje siyazi ukuthi uyafana manje uma siza kulobusuku siyajola manje uma uJesu angehlileke ngoba wayengunkulunkulu uyizwi izwi loKristu kuyafana manje ke uma izwi lithembisa izwi ukuthi lokhu kuza kwenzeka izinsuku zokugcina umoya kaElija uzobuya ngisho nangosuku lokugcina kunjalo phezu kwabantu futhi uzophendula izinhliziyo zabantwana bawobaba zibuyele kobaba imfundiso imigomo yebhayibheli sebesuke bangena ehlelweni inhlangano ngamandla amakhulu kaNkulunkulu azoza phezu kwabantu nomnini wokujula uzothimela izinhliziyo zabo zibuyele kukhumbuleni ukuthi uzalokhu ehleze kuNkulunkulu ukuthi unguNkulunkulu uJesu wethembisa ukuthi izinto azenza amakholo akhe ayokwenza imisebenzi engiyenzayo mina omunye umva wathi oh siyayenza senze imisebenzi emikhulu kunayo ngathi yenzani imisebenzi ayenzayo nje yilokho akusho niyabo yenzani lokho kuqala wathi awu sinabazalwane bamahlelo ngapha ushumayele ivangeli yonke indlela umhlaba jikelele akakwazanga ukukwenza ngathi khona ke yenze imisebenzi ayenza kuqala khona ke sizokhuluma ngalokho ngabe nifundise imfundo phakathi bena kodwa uJesu akazange athi hambani niyezweni lonke futhi nifundise lokhu noma nifundise lokho wathi hambani niyezweni lonke futhi nishumayele ivangeli ukushumayela kungukubonakalisa amandla kamoya ongcwele lezi zibonakaliso ziyakubalandela kufiki ngezifundo kunjalo niyabo abakholwayo akufiki ngezifundo ufika ngobukhona bukaNkulunkulu ophilayo ihamba phakathi enyameni yomuntu ezifakazela yena uqobo ukuthi ubuyele zona lomuntu laphakade kunjalo alesileki ukuba ngofanayo kuzakalula kakhulu ubulula bakho yiloko ukukhalisa umqondo wezihlakaniphi kukho yiloko okwabenza bamkhole ngokungesikho uJesu wayengakwenza kanjani umuntu ngani wazalela esemlweni wena ungeza kanjani usifundisa ukuthi azenzeni na sibabaphristi obaba bethu babengabaphristi omkhulu bethu thina siyalazi lelo bhayibheli ngaphakathi nangaphandle futhi uzama ukuza usitshele ukuthi azenzeni na wathi nina ningabakayihle udevil futhi niyokwenza imisebenzi yakhe niyabo futhi awhe leyo kwakuyinto exakile ukuyisho esikejaneni zabefundisi basesontweni abanjalo kodwa wathi awu silomoze sisiyazi wathi uma benimkholiwe uMose beniya kungazi wathi ngoba uMose wakhuluma ngami uMose wakhuluma ngezinsuku zami futhi uma ningenakukholwa ngamazi kaMose nizongikholwa kanjani mina na impela wathi uma ningenakungikholwa njengomuntu khona ke kholwani imisebenzi engiyenzayo ifakaza ukuthi ngingu ubani. Awu le yinto efanayo umoya ongcwele omkhulu uMesiya ugcobo lufika phezu kwethu namhlanje futhi uveza khona impela ukuphila kwakhe uyafana nje njengoba uBeethoven ubengaveza uBeethoven futhi ukuba ukuphila kukaBeethoven bekuphile kimi ngani ngangiyoqamba amaculo ukuba ukuphila kukaJohn Dillinger ngokuphile kimi bengiyoba yisigebengu ukuba ukuphila komunye umuntu othize noma ngabe wayeyini lokho bekuyoba kimi empilweni yami futhi uma ukuphila kukaJesu Kristu kukuwe yilokho nje oyoba yikho niyabo yilokho impela uyokwenza imisebenzi yakhe uJesu washo njalo ngiyazi ukuthi lokho kulukhuni kabi kubantu ongakholelwa kokuphezulu kwemvelo kanjalo njalo futhi ngilethi kakhulu bangani kodwa ake ngisho lokhu kini sengivala nje ungavali inhliziyo yakho ngcikukho ngoza nje yiba ngoqondakalayo osile niyabo woza funde imibhalo futhi ubone uma lezo zinto zinjalo ubone uma kuyileyo ndlela izwe elaziyo ukuthi wayengumesiya ubone uma leyo kuyindlela azikhomba ngayo yena uqobo futhi uma kwenza ngaleyo nkathi leyo ndlela kulezo zizwe ezimbili zabantu bobabili umsamariya nejuda ngoba babembhekile manje uma simbhekile kubulani babekade benezingulungwane zeminyaka zokufundisa ngaphezu kweminyaka eyizingulungwane ezimbili yokufundisa ukuthi wayeza nalokho ayeyoba yikho futhi nxa efika yileyo ndlela ayezikhomba ngayo yena uqobo uma efika futhi ekupheleni konyaka wabezizwe uzofanele azikhombe yena uqobo ngendlela efanayo kungenjalo akasuye izolo namuhla naphakade wabanika uma edetela lonyaka wabezizwe ungene phansi komqondo wezihlakaniphi kona ke wabalimaza ngempela niyabo ngoba wenza lokho ukuba khombisa ukuthi wayeyilelozi futhi ufanele enze into efanayo ngisho nakuba babefundisiwe babengabaholi abakhulu bezenkolo bona kude phambili le kwalokho esinakho namhlanje babeyisizwe isizwe esibuswa yimithetho yeBhayibheli babenjalo thina sifanele ukuba njalo kodwa ho bakithi sonke siyazi ukuthi siqhele ngesigidi samamayela kukho abantu babengenakuphila ngalezo zinsuku ngendlela abaphila ngayo manje madoda anabasifazane abane noma abahlane nabafazi babeyokhandwa ngamatshe ne lezinto esizenzayo namhlanje futhi sibiza ngesizwe senkolo singeke sakwenza lokho noma babengenakukwenza njalo singakwenza kodwa bangeke ngoba futhi babefanele bafundiswe wonke wesilisa wayedingeka soko wayefanele abe yilokho kungenjalo wayekhandwa ngamatshe uma ngisho ejwale isisindo sikhulu kakhulu ngokosuku lwesabatha wathwala uinki wonelo kwenza izincwadi yamaletha eziningi kakhulu wayekhandwa ngamatshe babefanele babe ngabezenkolo uthi babelithadisha lelo bhayibheli imini nobusuku futhi nokho bakugeje ukwazi uMesiya wabo ngenkathi emaphakathi kwabo ngo ngenkathi iBhayibheli libatshela ukuthi yilokho impela yeyoba yikho manje zazi kanjani uma ngithi ngabe nginazo isandla na angazi noma lesi sizokwenza isithunzi noma qabo ngokukhanya okukhulu kakhulu kodwa uma umi uqhelile kukhanyeni ubuka isandla sakho uyabona ukuthi isithunzi siyini uma ungakaze usibone isandla sakho noma ungakaze uzibone wena uqobo uma ubona ukuthi isithunzi sakho siyini khona ke uyazi ukuthi kuzoba yini kokwangempela ngoba kubonisa kuphela lokho yikho niyabo manje siyazi ukuthi uKristu wayeyini njengesithunzi indlela azibonakalisa ngayo yena uqobo yabo futhi siyazi emuva lapho ukuthi wenzeni manje kufanele kuboniswe kithi ivangeli uKristu indlela libonisa ngayo lapho indlela libonisa ngayo namhlanje lokho kumenza abe nguyena izolo lamuhle naphakade niyakukholwa na asikodamisa amakhanda ethu kumzuzwana nje senzele umkhuleko manje wonke umuntu nihleniphe ngokuzithoba ngakho konke nje ningaba yikho okwemizuzwana nje embala manje ngiyaxolisa ukuthi uBhili akazange athole ukuthi yanikezele ngamakhadi omkhuleko ngiyaxolisa ngalokho sizowakhipha kusasa kugagele enkonzweni nomali ndani ninayo inkonzo yasekuseni na qabo kuzoba yinkonzo yasebusuku uzalo kusasa ebusuku cishe ngelesikhombisa iyishumi nenhlanu kwelesikhombisa futhi nemukele amakhadi eni omkhuleko sizobe sikhulekela abagulayo inkosi ithanda uJesu Kristu ungumphilisi There is no man manje kumbulani bangani akukho umuntu ongumphilisi qabo akukho umuntu ongumsindisi uJesu Kristu yalinyazwa ngeziphambeko zenu sonke isoni sithethelelwe kuJesu Kristu Kodwa akuyi kusiza ngalutho uze ukwemukele ngemivimbo yayo enaphiliswa. Ufanele ukukhole manje. Na, hayi ukuthini yo? Senivele kodwa nifanele nikwemukele manje ukukholweni ngayo yonke inhliziyo yenu. Ake nisho, ngicabanga nje kambe bangaki phakathi lapha ngempela ukukholwayo ebusukini bokuqala. Phakamisani izandla zenu, niyakukholwa ukuthi enginitshela khona kuyiqiniso na? Asikhuleke. Asizukulinda amagadi omkhuleko, umoya ongcwele mkhulu nje manje njengoba ube njalo ukuba ubunekati lomkhuleko. Igadi lomkhuleko alenzi lutho kodwa likunika. Khothamisani amakhanda enu, ngifuna ukunibuza ukuthize. Ngesinye isikhathi uJesu waseNazaretha, uma nake nangibamba ngenza noma yini ngesikho kombhalo, leli iBhayibheli elingayisho, nibophezelekile ukuba nize kimi, niyabo ukuba ningitshele. Jesu Kristu wathi, ngenkathi lapha emhlabeni, wayenyuka ingqamula olwandle futhi wama, futhi esendleleni yakhe, kwakukhona indoda eyeza kuye, egama linguJayiru, futhi waye, intombazanyana yakhe yayigula kakhulu futhi yayifa, ngokukhuluma ngokusobala, yafa ingakafiki lapho. Futhi kwakunowesifazane, mhlampe wayakhe phezulu equmeni, owayezwile ngaye, nokukholwa kwakhe kwengempela kwakholwa ukuthi kwakuyikho wayengumesiya. Ngakho kwakunabaningi bababhali nabafarisi bemeduze bethi, ungayilaleli leyo ndoda izokudabula wonke udidekile, uzobe ushiya isinagoge ingeke, wena awuzukwazi ukuthi yini ozoyikholwa, ungayilaleli leyo ndoda. Kodwa lokho akumisanga lona wesifazane omncane. Ibhayibheli lathi wayekade nomopha iminyaka eminingi futhi wayechitha konke ukuziphilisa kwakhe futhi ukunika odokotela. Nodokotela kungabazeki babezame kanzima ukusiza usifazane umncane kodwa abakwazanga ukukwenza. Wayesalokhu enokopha kwegazi, wayesephaphathekile, mhlampe wayebukeka exhwalile. Futhi khona manjalo wezwa, owani lo msindo ezansi lapho osebeni na? Bathi, lowo mprofethi waseGalile uyeza uyedlula. Lowo Jesu, yabo uJesu igama lesijude nje elijwayelekile, ngazana nabantu abaningi ababizwa ngoJesu. Khona impela lapho ngihlala khona lapho eArizona, ngazi yamathathu noma mana amadoda khona lapho, ngisho abefundisi ababizwa ngoJesu. Kodwa lona nguJesu uKristu ogcotshiweyo, niyabo indodana kaNkulunkulu. Futhi lo mprofethi uJesu wayeza edlula. Wayekwazi lokho ukuthi wayengumprofethi futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayeyizwe futhi uza kubaprofethi bakhe. Ngakho wathi, uma kuphela ngingathinta leyo ngubo yendoda ngizosinda. Ngiyejwayele indaba na? Kulungile. Mbulani wacindezele esixukwini. Manje noma ubani uyayazi ingubo yasePalestine inengubo yangaphansi nengubo ende futhi ishibeka ngokukhululeka uma behamba. Bonke abesilisa, abesifazane futhi bonke babezigqoka futhi zehlele ezansi futhi banakho njengesokize elide phezu kwemilenze yabo nezinto ukususa uthuli nento ekuhlaleni ezithweni zabo futhi lapho behamba kusobala ingubo igcosha uthuli futhi ngakho lapho bedlula mhlampe wayegaqazele ngakubo futhi wonke umuntu wayebeka izingalo zabo ngakuye. Rabi, sibanibani? Nabanye babo bethi, akukho lutho kuye. Leso yizixuku ezixubile sinakho kuye yonke indawo. Kodwa lona wesifazane omncane uza wedlula futhi wathinta umphetho wengubo yakhe. Leyo kwakuyingubo yakhe yangaphandle. Manje nina angisoze ngakuzwa noma ubungeke uma ngithinte ibhantshi lakho noma uthinte lami futhi lona lincike ngakuwe. Le ngubo ekwekhaya yasePalestine lengakangako kusuka ezinyaweni zakhe kusobala ngokwenyama akazanga kuzwe. Futhi wathi ingubo yakhe wabuyela emuva uhlala phansi noma ngabe yini ayenza. UJesu wama futhi wathi, ubani ongithintile na? Ngabe lelo iqiniso na? Kulungile. Manje phikisisani. Manje lowo kwakunguJesu izolo futhi akukho muntu owasho lutho. Futhi wakalaza phezu kwezithameli waze wathola ukuthi lokho kukholwa kokukuphi futhi wakwembula kuye. Wathi, ukukholwa kwakho kukusindisile, ukopha kwakho kunqamukile. Kunjalo na ukukholwa kwakho. Manje lowo kwakunguJesu izolo, manje iBhayibheli lasho, manje ngiyazi kunabefundisi abaningi nezifundiso ezinkulu ezinekhono ezihlezi lapha. Manje alisho yini iBhayibheli encwadini yamaHebheru esithathu ukuthi khona manje ungumphristi omkhulu ephilela njalo kunxusela phezu kokuvuma kwethu? Kunjalo na?
ever living to make intercession and can
be touched by the feeling of our return. Is that right? Now, if you touched him, how would you know he touched you? You acted as if you did. Now, if you touched him, how would you know he touched you? You acted as if you did. Now, if you touched him, how would you know he touched you? Ngifanele ngive odokotela bangitshele ukuthi angeke ngiphile kodwa ngandela thize noma ngichithe imali yami angeke ngisho ngikwazi ukuya kudokotela ukuthi noma ngabe yini enye ukuthi inkathazo yakho iyini noma ngisho angigaze ngiye kudokotela noma ngabe ikuyini futhi uthi inkosi uNkulunkulu ngingcwebu yakho futhi uma ungesiyo yithi ngizoba ingcwebu yakho mina ngiyakukholwa kunento thize ngalokho okufundiwe kulobu buso futhi kwashiwo kimi kuzwakala njengeBhayibheli futhi ngilifundile futhi ngiyazi lokho iqiniso nale ndoda izama ukuphosela inselelo ukukholwa kwethu lapha iphosela inselelo ukukholwa kwethu khona lapha edolobheni laseNew York eNew York futhi izitshela ukuthi uhlala ufana ukuthi khona manje ungumpristo omkhulu futhi uzokwenza phezu kwento efanayo uma kuphela ngingakuthinte Nkosi mangithinte ingubo yakho manje uyokwazi kanjani la manje indlela kuphela lo kwazi ngayo manje ngiyazi ukuthi umfoti Branham akangazi futhi uyindoda nje niyabo uyindoda nje imi lapho yilokho kuphela akazi lutho ngami kodwa uma ngingakuthinda khona ke ukhulume kuye futhi ungumela akhulume kimi isizathu uNkulunkulu usebenza kuphela ngokusetshenziselwa ngamadoda ngakho kwazi lokho na lokho kunjalo impela akenzi lutho neze ngaphandle kwamadoda kwabo umnumzana akenzi lutho yaze kuhlala kwembule kubaprofethi bakhe ngabe yilokho iBhayibheli lakusho na lowo ngaba shumayeli bakhe ya manje ukukhole ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uthi Nkosi Jesu aku manje ungabi novalo uchuchume uyabo uzicindezela wena uxhumela phezu kwechopho lakho uzama ukukwenza into ethize awu kulula nje manje bangaki phakathi lapha uyisihambi kimi futhi egula na asikubone uphakamise isandla sakho uthi ngingidinga ukuphiliswa awu kulungile ngokwangempela wonke umuntu ukazi umuntu lapha impela engingakukhuluma kuye noma ngimaziyo ngazi lo mfowethu Anthony ehlezi lapha ngilokho ukuthi akube futhi manje mfowethu ngikholwa ukuthi lowo ngumfowethu Tyler ohlezi khona lapho ngiyakholwa lowo akusuye yini umfowethu Pat Tyler na ya kulungile futhi ngikucabangile lokho manje ukwazi noma ubani nje omunye ngingahle ukuba ngikubonile futhi ungahle ukuba ungibonile kodwa ubaba sezilini uyazi ukuthi angiqondi umuntu ngalesi sikhathi emuva phakathi lapha yebo ngiyamazi lomfana ohlezi lapha ethatha amatape ngoba umunye wabafana bethu bamatape futhi ngaphandle kwalokho uyise ufanele ukuba lapha ndawo ngoba ngicabanga ukuthi bandawonye ngaba ukhona mfowethu Satman na ukuphi na usemuva le ngemuva kulungile manje wena qobo lwakho ngiyazi siba late futhi si ngikakele fanele ngabe kade siphubile lapha kodwa nje umsizwana kunento eyodwa yokusho noma yini futhi kunento eyodwa lenkonkulunkulu ukufakazisa ukuthi iqinisile manje uma ngithi nelungelo lokudisa qhabo awunalo ilungelo lokuyikhola ngokungeziko ngoba ngifunde ibhayibhelini niyabo kodwa manje uma uNkulunkulu ekuqinisa lokho ngokuthi kunjalo khona ke nizokwazi ukuthi kuyikho noma qha manje ngokuthobeka nje asikhothe emsebakhanda yethu ngomkhuleko Nkosi Jesu ngiyazi lene yinselele enkulu yinselele ukuthi mhlawumbe ebengingi ngingafanele kuyenza ngazi kodwa ngizwa ukuthi abaningi balaba bantu obekule mihlangano ngaphambili bona bayakwazi futhi bayazi ukuthi usemhlabeni namhlanje futhi bayazi ukuthi uyaligcina izwi lakho ngokuzimela kwakho uqobo ngokumelwa ngumuntu Nkosi uma nje uzokhuluma ngisho nakumuntu oyedwa noma babili noma mhlawumbe abathathu futhi lathi ngomlomo wababili noma ufakazi abathathu wonke amazi mawaqinise kwenze kungenani abantu abathathu lapha Nkosi abangaziwa yimi ukuthi ngizokhuluma kubo futhi mabathinde ingubo yakho bese ungivumela nje ngibone umbono futhi ngazi ukuthi akethini ngongele mawusebenzise izindebe zami njengoba wenzile futhi ngomusa kakhulu Nkosi umuntu ongafanele kanje futhi akukho namunye wethu ofanele namunye wethu kodwa ukhona ofanele kwenze ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzokwenza kulobu busuku uzokwenza na ukuze nje kwaziwe kuleli dolobha elikhulu elilahlelwe ukwahlulelwa kafishane umhlaba wonke siyazi ngeke ume kulesi simo futhi kungahle kube nabantu lapha abangazophinde bame futhi mhlawumbe kungakho ngenze lokhu ngisho lokhu ngiyakhuleka baba ukuthi uzokwenza lelizwi engilishumayelile yizwi lakho malaziwe egameni likaJesu manje ibanini lokhu nikhothamisa amakhanda enu futhi nje nikhuleke nithi Nkosi Jesu mangithinte ingubo yakho manje uma usuqedile ukukhuleka khona ke ubheke phezulu ngapha ukuze manje angisho ukuthi bhekani mina nonke niyakwazi lokho njengoPetru noJohane bedlule esangweni elithiwa lihle futhi bathi endodeni eyayikhubazekile sibheke lokho kwakungasho ukuthi ngamanye amazwi unakene nginitshela khona manje khuleka futhi uthi Nkosi Jesu umfethu ubhenem akangazi kodwa wena uyangazi ngivumele nje ngithinte ingubo yakho ngoba usanda kungitshela nje ukuthi wena ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bami futhi wangitshela ukuthi nguwena ezobe namuhla naphakade nokuthi buzophendula nje ngendlela efanayo owenza ngayo ngaleyo nkathi ngathi lowo wesifazane thinte ingubo yakho futhi ngempela kuzosusa konke kungabaza kimi ngoba ngizokwazike ukuthi nguwena ezolana muhle naphakade. Kuthi manje ke umbhalo uzogcwaliseka impela. Singamazi uJesu kulobu busuku njengoba sasimazi ngaleyo nkathi banumzane sithanda ukubona uJesu.
I walked in with nail scars in my hand. I'd be a hypocrite. You wouldn't know him by that. You wouldn't know him by the way he was dressed. You know him by his life. That's what identified him as being God's servant prophet. I just pray and have faith.
Uma ngingene nezibazi zezibhikile esandleni sami bengiyoba bekuyoba ngumzenzisi ubungeke umazi ngalokho ubungeke umazi ngendlela ayiqhoka ngayo umazi ngokuphila kwakhe yilokho okwamkhomba njengokuba yinceku kaNkulunkulu umprofeti manje khulekani nje futhi nibe nokukholwa Ngiyakunikeza angifuni kusho lutho kulo ngoba ningabona ukuthi yini engalungile kulo ninikazi lihlezi lapha ngikholwa ukuthi yizo ninesifo sokuvuvuka kumpimbo elikhuleka mayelana naso asibonakala entanyeni yalo kodwa ungabuka entanyeni yalo ngendlela nje futhi ngenkathi liphenge isiketi salo uyabonakala
If you believe with all your heart
Ngikwazi kodwa uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho lokho kuzosuka kuwe yebo ngingi uma nje uzoba nokukholwa manje ungangabazi nje khuleka nje futhi uthi Nkosi Jesu ngilindele ukuthinta ingubo yakho zembule wena uqobo kimi wena uthi ubhekene futhi Branham na mbono manje seniphani ngempela ninga yaluzi niyabo niyaphazamisa seniphani ngempela lapha phezisali lokhu bukani lapha nanti ninikazi khona phakathi lapha likhuleka lihlezi lingibuka ngo ngibona ukuconsa kwegazi kusesiswini linesisi esivuza igazi uma uzokholwa ngabe kunjalo ninikazi la phakamisa izandla zakho ngisihambi kuwo angikwazi kodwa lokho kuqinisile sekunqamukile nje manje ukukholwa kwakho ufuna ukunibuza wesifazane uthinteni na angimazi angikaze ngimbone empilweni yami ngowesifazane nje yiloko kuphele ngikwaziyo niyabo Nandi ninikazi phezulu lapha ekupheleni kwephandle lapha ngase kupheleni komuqa uthe nje ngaleyo nkathi ngakubona kwenzeka kubonakala sengathi kubonise kwelinye ninikazi njengamanje lelo yilo ninikathaza eqolo futhi li kukhona kungalungile ngeqolo lakho beka isandla sakho phezulu ninikazi liseceleni kwakho inokuthi izwe kungalungile eqolo lalo nalo kulungile kulukhuni ukuba lehle lenyuka ninikazi elihleze eceleni kwakho liyaphuputheka lele linye lingakulo uwolunye uhlangothi liyaphuputheka ngifuna wena ubeke izandla zakho phezukwalo nawe kunjalo manje khona ngayo yonke inhliziyo yakho uzophela manje ebhekisisane ukuthi kwenzakani
you believe
amen
I see a dark shadow
yaphola la ibona ithunzi elimnyama lilenga khona emuva lapha liphezu kwesifazane ezihluphekelayo uzofa unomdlavuza niyabo uma uNkulunkulu engalithindi lifanele life ngiqinisekile lizo Kulungu ngisize Kuzikazi Peter, uma, uzo kolwa, ngayo yonge tize yako, uJesu Kristu uzo kusindiza. Ya kukola na, K-A-T-U-R, uma ukola, ngayo yonge tize yako, uJesu Kristu ya kupiliza. Suguma nini gazi, futu unika ngunungunu tumu, unungile, ngaye kaya, futu usinge, angigazi ngimbone, uisifazane mpileni yami, angigazi ngimbone mpileni yami, uisihambi ukobo gimu. Una uti au, umbize nge kamalake, au, leoko kunga pezulu, uJesu wabiza, usimoni nge kama wamchayelo kuthi igama lakhe lalingu Simoni kuthi uyise wayeyini kunjalo na banumzane sithanda ukubona uJesu. Jesu Kristu nguyena ezolo namuhle naphakade anikukhola lokho na anikhole yini ukuthi nisebukhoneni bakhe ngomanje na bangaka bakukholwayo lokho na sithanda ukubona uJesu. Manje uJesu Kristu manje bekumbe siyimi ophilise labo bantu manje naku kuhamba futhi niyabona kulungile yibani nokukholwa yalitshela ukuthi yenzani ini khona manje nina makholwa bekani zala zelo phezulu komunye nomunye kanje niyabo beka isandla sakho phezu komunye oseceleni kwakho. Jesu uzokuphuna amazwi okugcina washo ngenkathi eshiya umhlaba. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Nithe nikholiwe na lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Kusobala sinokukholwa futhi sinokungakholwa kuxubene. Sihlala njalo sinalokho njalo kunezigaba ezintathu zabantu amakholwa abazenzi sinabangakholwayo futhi sinakho lokho futhi kodwa umthandazo wenu manje lapho elihlezi khona yiba nokukholwa ngomuntu obeke izandla zakho phezu kwakhe kholwane uJesu Kristu washa lokhu imbulani manje uma ningakholwa qabelani ngempela ngoba lezi zifo zisuka komunye ziya komunye siyakwazi lokho siyakufunda ebhayibhelini lapho imimoya emibi yaphuma komunye yangena ngokomunye futhi sikubona konke baningi benu uke waba khona emihlanganweni futhi wakubona uma lokho kunjalo janini amen. Ngibela abantu ufa uhlangothi futhi bashayeka baba yizimungulu bafe khona lapho emhlanganeni yonke into manje ngendlela okhuleka ngayo awuzikhulekeli wena uqobo ukhulekela loyo obeka izandla zakho phezu kwakhe ngiyabo khulekela bona futhi manje uma kukhona umuntu phakathi lapha besaxhumele kanjalo uYesu uMkhristu futhi ufuna ukwemukela uKristu njengomsindisi wakho ungakwazisa ngokuma ngezinyawo zakho nje uthi ngifuna ukwemukela uJesu njengomsindisi wami khona manje ebukhoneni bakhe ngifuna ukusukuma ukukhombisa kule nhlangano ebandla ngingubufakazi Jesu Kristu ngizomukela khona manje njengomsindisi wami uma ungagazi ukwenze lokhu ngaphambili unelungelo lakho lokuma manje uzomela yena manje uzokumela kamuva uma ususenkantolo yokwahlulelwa uma ungesuye uMkhristu kwemukele manje yana beke izandla zenu phezu komunye nomunye manje kulekelanani manje khumbulani bakhulekela nina bakhulekeleni manje ngizokhuleka phezulu lapha nani ngenzele bonke laba bantu uNkulunkulu akubusise muva lapho mfowethu uNkulunkulu wasezulwini yiba lesihawu lokho kuhle kakhulu into ewubuchawe angaba khona yini omunye omayo othi uJesu uyakwazi angekho ongeza uNkulunkulu akubusise tate lokho kuhle bonani nje ubukhona bukaJesu Kristu ungena emhlanganweni futhi benza khona impela kwenze empalweni lokho kungokungena kwenzeka enhlobo ukuba umuntu yenze lokho kuthatha umoya ukwenza lokho manje uma nifuna ukubiza ngokuthi njengabafarisi umoya mubi khona ke nizowemukela lowo mvuzo uthi uma nikubiza ngokuthi umoya kaNkulunkulu khona ke ngomukeleni wemukeleni njengomsindisi wenu ngokuba ukuthi Jesu Kristu uyena yakuphela umsindisi weze uthi uyiwe indodana kaNkulunkulu eyafela nina ilapho kulobu busuku kumuntu kamoya ongcwele isenguye uJesu isenguye uJesu Kristu kumuntu kamoya ongcwele onguKristu esimweni sikamoya uthi uma ningaze nimemukele njengomsindisi ningasukuma nje niyazi futhi uzonifakazela uma nizomfakazela bani basukumile uma ekhona omunye ngokukhulu kushesha singakakhuleki uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena wena ukhoneni bakhe lokho kuhle abaningi lokho kuhle uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise tete uNkulunkulu akubusise muva le indoda esivele iyama iphakamise izandla zayo uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise lokho kuhle uNkulunkulu akubusise lokho kuyamangalisa kunjalo mntateni khona khona manje kumbulani khona manje egameni lika Jesu Kristu akukho mpilo phakathi lapha ebingacashela uNkulunkulu khona manje kodwa lokho abengakwembula kimi impela nje ngiyakwazi lokho mina abaningi benu bephakathi yonke obuse emihlanganweni ngaphambili futhi ngikubona nje kujikajika kakhulu kakhulu janini amen impela niyazi kuqinisile futhi khona manje ngiyazi kunabantu lapha abafanele ukuzinikela kuKristu ngiyacela kwenzeni ngiyacela kwenzeni manje nisenethuba ebukhoneni bakhe bobuNkulunkulu ohlelani kungahle ukuba sesileyithi kunoma sicabanga khona manje ngathi yena ubukhona bobukhosi bakhe bungena futhi busibusisa futhi ufakazisa ngomphalo naku yizi liqinisiwe abantu abayisishiyagalombili noma abayishumi khona laba bephilisiwe behlezi khona laba futhi kungaphezulu uma nizothatha yizi lami njengenceku yakhe lokho kukhanya enikubona esithombeni isayense nakho khona lapha eWashington DC njengobukhona kuphela obungaphezulu kwemvelo obake bashetshulwa lokho kukhanya kushaya indikilizi nje kulendlu kuzungeza kuzungeza futhi kuzungeza kuzungeza manje kunjalo manje kholwane uJesu Kristu washo amazwi okugcina washo ngenkathi eshiya umhlaba lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabakulayo bayosinda futhi bemukelwa phezulu enkazimulweni futhi baphumela ndawo zonke beshumayela inkosi isebenza nabo iqinise izwi nezibonakaliso zilandela kulekelananani manje ngisanikhulekela kuleli pulipiti nkosi uJesu indodana kaNkulunkulu eyavuka kwabafileyo ngosuku lesithathu ukufa lesihogo kwakungenakuyibamba yenyukela kweliphezulu yahlala phansi ngakwesa kunene somkhulu kweliphezulu ubuya lapho ephila khona njalo njalo ukuncusela phezu kokuvuma kwethu futhi manje nobukhona bayo obusemqoka lapho ezimweni zikamoya ongcwele owenze umsebenzi futhi wabona imicabango osezinhliziyweni zabantu wabatshela izifo zabo wamemezela ukuthi baphilisiwe wo uNkulunkulu ukubona umsebenzi wakho namandla omkhulu wazi ukuthi kulolu oluphambe neyo usuku oluxovekile olugcwele zobusazwe olugcwele zobusazwe zebandla olugcwele zonke izinhlobo zezinto nokho uNkulunkulu ophilayo ukhona ngqo nathi lapho kulobu busuku akukho sifundo akukho lutho kodwa ubufakazi obubonekalayo umoya ongcwele phakathi kwethu ngqo uJesu Kristu yenza lezi zinto njengoba enza ngenkathi elapha emhlabeni wo uNkulunkulu iba nesihawu futhi Sathane yazibona izandla zalaba bantu zibekwe phezu kobunye nobunye isidalwa esihluliwe ungeke uzababamba laba bantu iyakuyala egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukuba uthethele laba bantu futhi uphume kubo phuma ugula nokuhlupheka kulaba bantu ngiyakufundisa egameni likaJesu Kristu ukuba ubayeke ukholweni manje ngayo yonke inhliziyo yenu uma nikukhona yimani ngezinyawo zenu manje futhi nikwamukele phakamise lani izandla zenu kuNkulunkulu nithi manje ngiyakwemukela ukuphiliswa kwami ngiyakholwa manje phakamisani izandla zenu futhi ninike udumo nithi siyakubonga Nkosi Jesu.